Thank you, Brother Armin. Lord bless you. Good morning, friends.
Yeah, bon voyage to all men.
Because it was easy.
Send morning, send bangai. Just standing back there, listening as I come in and hearing prophecy go forth in the way of speaking with tongues. The interpretation. Futhi ngithe kubantu ukuthi lelo kumbi ligcwele nalo ngakho ngithe angazi angikhulumile kule ndoda lowo bekungumfowethu uHickenbottom uma ngiyithole kahle indoda isikhathi eside sekuyizi nyanga selokhu ngike ngaze ngamxawula kodwa yilokho impela ngikhuluma ngakho kwakushilo kulokhu ukusa khona impela ngikhuluma ngakho bengingakwazi mina uqobo kwaze nje kwaba sesikhashaneni esedlule lokho ngizokhuluma ngakho ngalokho yikho nje akushilo ngaleyo ngathi-ke ngakho siyajabula ukwazi ukuthi sibuthanele egameni lenkosi uJesu nangaphansi kwamaphiko akhe avikelayo. Manje ngibona abaningi bemile indawo egcwalisiwe futhi iminyanisiwe futhi siyazonda nje ukubona lokhu futhi kothi masinge nje singakwazi sizokwenza kwehluke lapha ithabenakele likhudlwana. Manje ngifuna kubika ngokuvele Phoenix ngokushesha nje lapha ngobuso kuba ngesonto eledlule futhi ngakhuluma ngendaba yesidlo ngaphambi kwenkonzo yesidlo. Isidlo akusikho ukuthatha isinkwa, ukuxoxisana kusho ukukhuluma uxoxisane uphendule ukhulume nomunye. Futhi manje lokhu kusa uma ngithola kuba mude kancanyana ngani umunye akashintshanise izihlalo nalabo bamile futhi kuyothakaselwa bahlaliseni phansi kancanyanyana. Ngikhathazekile ngalezi zikhathi esiphila kuso ngikakhulu ngikhathazeke kakhulu kakhulu uma ngibona izinto zenzeka engizibona zenzeka kunento ethize ngaphakathi kimi enyakaziswayo futhi ngifuna ukuthatha isikhathi sami nje futhi ngizame ukulo mlayezo wasekuseni ngikhuluma ngendaba yobunye futhi ngifuna ukuthatha isikhathi sami futhi ngizame ukuwenza njenge ngiwundlale ngokuphelele nje njengoba ngazi ukuthi kanjani futhi ngifisa imikhuleko yenu njengoba nibuthene. Futhi manje ngifuna niphenge uma unebhayibheli futhi uthanda ukufunda kanye nami esahlukweni sokuqala samaHebheru esokuqala futhi ngifuna ukufunda amavesi okuqala amabili esahluko sokuqala samaHebheru bese kuba uGenesisi wokuqala amashumi amabili nesithupha nelesikhombisa ukubophela lokho ndawonye. Futhi akukho muntu ongasho noma yini efanelwe ukushiwo ngaphandle uma uNkulunkulu emsiza ukuba kusho nanalokho kuhambisana nomlayezo kulokhu kusa futhi wobunye babantu noNkulunkulu. Manje kumaHebheru isahluko sokuqala sifunda lokhu uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ekugcineni kwalona imihla umekithina ngeyakhe ngendodana yakhe ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi amazwe yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono zethu yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Futhi manje ngale kuGenesisi isahluko sokuqala nelemashumi amabili nesikhombisa amashumi amabili nesithupha nevesi lamashumi amabili nesikhombisa ngifunda lokhu.
And God said, let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the
mazenze umuntu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. UNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. manje sikhwelelisa amakhanda ethu akumzuzwana nje sisakhuleka futhi ngiqinisekile ukuthi kunezicelo eziningi ezethamelini zaleli nani ngakho mhlasimbe asiphakamise isandla sethu kuNkulunkulu onesicelo futhi yena ngalokhu makakwenze kwaziwe ukuthi sinokuthile sikufunela umkhuleko uNkulunkulu aniphe nonke ngamunye.
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle.
Kozisi buthanele ngaphansi kophahla kwaleli tabernacle futhi sinokubonga ngokuba nophahla ngaphezu kwethu namhlanje kodwa ukuza kwethu ndawonye bekwenzelwe inhloso enkulu kakhulu kunalena sizokuthi ngesithembiso sikaNkulunkulu sibuthanele ngaphansi kwamaphiko kamnini mandla onke.
That he, as a hen would cover her chickens,
ukuthi yena njengesikhukhukazi sifukamele amagcwane aso uyosivikela kukho konke lokho esimfisela ukuba sivikele kukho ukuthi uzosifukamela futhi esondle futhi asiphe namuhla izinkwa zethu semihla ngemihla ngokubili ngokwemvelo nangokomoya ukuze sibe namandla alondolozayo aqinisayo umzimba ukuhamba ngawo phezu komhlaba namandla alondolozayo kamoya ongcwele ukulethe izwi likaNkulunkulu kubantu abalambile
ukuhamba
lapha nawo phezu kwezindebe zethu nasezinhliziyweni zethu ngalawo mafutha afresh okugcoba ukuthi siyokwazi ukutshela abanye ngosuku esiphila kulo nesimo sesikhathi.
God, we are fully trusting in you. There is no other place
ngokugcwele ayikho enye indawo esele ukuthi akukho umuntu obengaya kuyo sizwa njengoba kwenza uPetro ngalelo suku ngenkathi uJesu wathi nani nithanda kubuka na wathi Nkosi siyakuya kubani na amazo kuphila kuphakade kuwe futhi yingakho sibuthanele kameli lakho kulokubuza ngoba amazo kuphila kuphakade kuwe wedwa.
And we pray that you make this so real to each of us that our hearts will burn within us. Our souls will be burned within us. Our bodies will be burned within us. Our spirits will be burned within us. Our souls will be burned within us. Our spirits will be burned within us. Our bodies will be burned within us.
Father, I pray that you'll give strength to those who are standing in the rooms around the walls in the vestibule around. I pray that you'll give them strength. I pray that you'll give them strength. And knowing this going on tape that'll go through many different nations, out of the land and the trees of the earth, out of the land and the trees of the earth, and the trees of the earth.
God, we are trusting wholly in thee.
Futhi uNkulunkulu sithemba kuwe ngokuphelele sibe nje amandla kuqina neizwi nokugcobo ukuthi ungase kube nje indlela obuyoba nakho kwaleli hora.
We commit ourselves to thee now, our listening, our voice, our attention.
Sizinikela kuwe manje ukulalela kwethu iphimbo lethu ukunaka kwethu konke siyikho sinikela kuwe ukuthi uzohamba phakathi kithi sebenza ngathi futhi ubonakaliso ubukhona bakho bukhulu kanye nathi ngokuba sikucela egameni lika Jesu indodana yakho. Amen.
The word oneness means to be one with.
Igama ubunye kusho ukuthi ukuba nomunye, ubunye, ukubumbana. Manje lena indaba yangempela futhi futhi ivanelwe ukunako kakhulu kakhulu kunengikwazi kuyinika nangaphezu kwabaningi noma yimuphi umuntu emhlabeni obengakwazi kuyinika kodwa ngithanda kuzwakalisa kini umbono wami ngayo futhi ngalokho uNkulunkulu azosipha khona.
Now in this it's teaching, doctrine. And to the brethren who may hear this,
ngikulela ngokufundisa imfundiso nakubazalwane abangezwa le tape ngithemba ukuthi ayizukuba ngokucunula kodwa izoba ngekubangela ukuba uthathe lena kukhudlwana ngaphansi kokufakela izibuko njalo ukuthi beniyo yifundisisa ngomkhuleko ngokucophelela futhi uyiqale esiqaleni sezwi likaNkulunkulu ubone ukuthi ngabe kuba yizwi likaNkulunkulu noma cha.
I believe that that's the way we should do always. Weigh things with the word.
Ngokuba ngikholwa ukuthi yileyo ndlela simele zenze ngayo njalo, qala izinto ngezi ngoba izwi yona nto kuphela eyokwazi ukuma. UJesu wathi, "Buya kudlula kokubili izwi nomhlaba, kepha izwi lami alisoze ladlula."
That's why I believe it. And to believe it to be God.
Ngakho ngilikholwa futhi ngilikholwa ukuba luhlelo lukaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi lelo ngumsebenzi kaNkulunkulu siqediwe ulotshwe ezwini.
Therefore that if
ngakho ke ukuthi uma noma yini yophambana kulelozi bekungeke kwaba nguNkulunkulu noma icebo likaNkulunkulu. Ngilikholwa ukuba luhlelo. Manje umoya kaNkulunkulu ezwini wenze izwi liphile qobolwalo lizilingise lona uqobo lenza izwi liphile njengembewu.
Now the first man and first woman in the Garden of Eden was in perfect harmony with God.
Manje owesilisa wokuqala nowesifazane wokuqala ensimini yase-Eden wayesekuzwanene kuphelele noNkulunkulu kakhulu kakhulu ngangokuba uNkulunkulu wayengedla noma ngasiphi isikhathi ayifisa ngazo futhi umlomo nomlomo no-Adamu beno-Eva. Manje lobo ngubunye obuphelele uNkulunkulu nendalo yakhe. uNkulunkulu ekhuluma umlomo nomlomo no-Adamu beno-Eva futhi babesekuzwanene kuphelele kakhulu noNkulunkulu baze baba munye noNkulunkulu. uNkulunkulu nomndeni wakhe wayemunye.
Any man and his family, a correct, good, noble, obedient family.
Noma yiphi indoda nomndeni wayo kahle lungile nesithunzi umndeni othobile munye komunye nomunye noma yimuphi umndeni futhi uma kukhona ukuthile emndenini okuhlakazayo khona ke awulungile umndeni uhlukene ndawo bebefanele bonke babe munye ubaba kanye nomama umama kanye nobaba abantwana kanye nomzali umzali kanye nabantwana bonke ekuvumelana yini futhi uma nibona lokho niyobona isithombe sisodwa sithandekayo.
That's God's purpose. And his purpose.
Le ndoda kaNkulunkulu nenhloso yakhe njengobaba ophakeme wayefanele abe munye nomndeni wakhe umndeni wasemhlabeni uAdam noEva ngendlela kuphela ababengaba munye ngayo nomndeni noma noNkulunkulu kwakungoba imvelo kaNkulunkulu yayikubo ngakho lokho wabenza baba nemvelo kaNkulunkulu kubona bese kuthi ke komunye nomunye noNkulunkulu bonke baba munye.
That a beautiful picture.
Akusiso lezo sithombe sidle uNkulunkulu esemndenini wakhe ubaba phezu konke ophakeme akukho kufa akukho sizi akukho kuphathwa inhliziyo akukho lutho injabulo nje engakhulumekiyo ungasoze wagula ungasoze waphathwa inhliziyo ukuba munye nje noNkulunkulu sithombe sinjepho.
Because the very nature
ngoba yena impela imvelo kaNkulunkulu yayikulaba abantu futhi ngakho ke abakwenzayo balandela nje emqeni noNkulunkulu noNkulunkulu nabo wabenza baba munye.
Now Jesus prayed in John the 17th chapter and the 11th verse that you put down.
Manje uJesu wakhuleka kuJohane isahluko seshumi lesikhombisa nevesi leshumi nanye. Nginina nibhala phansi lemibhalo kaSonto Sikolo ngineminingi yayo kulokhu kusa. uJohane weshumi lesikhombisa ishumi nanye. uJesu wakhuleka la ukuthi ibandla futhi uyoba munye njengoba yena nobaba babe munye. Ukuthi ibandla thina njengamalunga omzimba kaKristu siyoba munye ndawonye njengaye nobaba babe munye.
And at that day we would know that
futhi ngalelo suku siyakwazi ukuthi wayekubaba ubaba ekuye naye ekithi ukuthi ndawonye sasimunye ukuhlangana okunjepho ubunye okuyoba yikho ukubona uNkulunkulu esebandleni lakhe kuze kuba lonke ilunga lisekuzwanele kuphelele nje kwelinye nelinye noNkulunkulu lelo ibandla uJesu alizelayo lapho yilapho umkhululeko wakhe uzophendula khona ukuthi
And it is the only grounds of fellowship that God has ever
been for ukuthi uNkulunkulu wake wawundlalela yena uqobo nebandla lakhe ngubunye bakhe kubantu leyo iyona mihlabathi yenhlanganyelo lendlela kuphela ongaba ngayo naleyo mihlabathi ingokuhlangana ukuhlanganiswa naye phakade Njengoba uhlangana nomyeni wakho wesifazane uhlangana nomyeni wakhe isifungo kuze kube ngukufa manje ke ngenkathi uhlangana noNkulunkulu into efanayo ukuthi ibandla lihlangane noKristu kuze kube sihlukaniswa ngukufa bese kuthi ke uma ungagaze wone noma wenze noma yini engalungile uyohlanganiswa phakade noNkulunkulu
Death can take you away from
Futhi ngukufa kuphela okungakususa kuNkulunkulu futhi hayi ukufa kwemvelo kepha isono sokufa isono singukufa nalokho ngukususa kuNkulunkulu ngakho ukuhlanganiswa naye emoyeni wamandla akhe ngokuphila kuphakade uhlanganiswe phakade noNkulunkulu
Oh I want to get to that after a bit United.
Oh, ngifuna ukufinyelela kulokho emva kwesikhashana ukuhlanganiswa phakade noNkulunkulu phakade usekuzwaneni ngokuphelele naye nihlangene ngokuphelele ndawonye ibandla ukuthi konke ngokubili uNkulunkulu nebandla lakhe bamunye bahlangene ndawonye
And if you'll notice how that Eve was united with Adam, she became part
Futhi uma nizoqaphela ukuthi uEva wahlanganiswa kanjani noAdamu wesifazane waba yingxenye yakhe wesilisa uNkulunkulu niqaphelile kuGenesis wokuqala amashumi amabili nesikhombisa wadala umuntu wesilisa nowesifazane wabadala manje umuntu wayeyibobabili wesilisa nowesifazane uma sekuze kubeni semoyeni wobufazane nowobulisa
Then God took from his side a rib did you know
Kodwa ke uNkulunkulu wathatha uhlangothini wakhe ubambo naqaphele ingcenye yomzimba yayingumkhiqizo ovele komunye kodwa hayi umoya na ingcenye yomzimba yosifazane yayingumkhiqizo ovele komunye emva kokuba ukudala kwase kuqedwe uNkulunkulu wathatha uhlangothini luka Adam ubambo wase enza usifazane kepha hayi umoya umoya woyingcenye ka Adam ngokuba wayeyikho kokubili indoda yosifazane FM ngokukhuluma ngokomoya kokubili ubulisa nobufazane
Now don't you see the great picture we in flesh are different we're like a byproduct a creative being
Manje, andisiboni isithombe sikhulu na, thina enyameni sehlukile, sinjengomkhiqizo ovela komunye, isidalwa esidaliwe ngefindo lomshado elingcwele, kodwa emoyeni singamadodana namadodakazi, hayi omunye umoya, kodwa umoya kaNkulunkulu ophilayo.
We are in his likeness, in his unity. In the perfect image of the living God.
Sifana naye ebunyeni bakhe ezithombene siphelele sikaNkulunkulu ophilayo ngoba siba ngamadodana namadodakazi ongahlukanisiwe kodwa umoya ofanayo uNkulunkulu ofanayo umuntu ofanayo ohlanganisiwe ngefindo lomshado ephakadini
See how God planned it that we should be not a different but him
Bonani ukuthi uNkulunkulu wakuhlela kanjani ukuthi asifanele singafani kepha yena hayi ezinye izidalwa zolunye uhlanga kodwa ukuhlangana kwangempela nenzalo kamnini mandla wonke kwenziwe ngokuhlangana okungcwele manje umzimba uvela kumama nobaba kodwa umoya uvela kuNkulunkulu uNkulunkulu ezahlukanisa yena uqobo njengoba uAdamu wahlukaniswa
On the day of Pentecost, we find the Holy Spirit, the pillar of fire, separating itself and setting up on each member of that church.
Together, we are together.
And today in this great separation that we're living in, the nation of Israel, to the eternal God, part of Him.
Ngihlanganiswa ngefindo lomshado lasezulwini uNkulunkulu phakade ingcenye yakhe ingcenye kaNkulunkulu enyameni ngiba nguBrenham ngenxa kaBaba wami uBrenham uba ingcenye kaBaba nomama wakho kepha emoyeni siba sekuhlanganeni noNkulunkulu ingcenye kaNkulunkulu singaleso sizathu ukuthi umoya ungeke wafa okholwe yimi unokuphila kuphakade Futhi emfanekisweni ukuthi ulapha emhlabeni futhi emfanekisweni wakhe ngiyomvusa ngezinsuku zokugcina hayi isidalwa esingumoya ngokuba siyoba nomzimba njengomzimba kaNkulunkulu okhazimulisiwe umzimba okhazimulisiwe wenkosi uJesu uvuswe kulowo mfanekiso
Jesus said going to the grave of Lazarus I am the resurrection and life He that believeth in me, though he be dead,
Jesus, what he had to do with Lazarus, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he be dead, yet shall he live.
That they might be one, Father, even as you
Nina
and
gini,
I are one.
Nina gini, uguba babe munye, ubaba njengoba wena nami simunye. Unkulunkulu ekuKristu, uKristu yasebandleni nebo njengoba simunye, kanjalo bamunye.
Then how can you be one if ye abide in me, my words in you? Now, the word of God is a sword.
Hebrews 4:12. manje leso sandla sokukholwa kuncike kutheni siqine kangakanani lesi sandla sokukholwa singahle siqine ngokwanele kusika imbobo encane idlule ebumnyameni bese uthi ngokukholwa ngiziliziwe lokho ngokusika okukhulu kodwa manje ke uma lokho kuyikho konke ukuqina leso sandla esiyikho ukudedela leyo nkemba yilokho konke engakusika kodwa uma kuyizandla ziqinile yosika ithi ngu idlule kuyo yonke into udeveli angayiveza lapho yenze zonke izithembiso zikankulunkulu sikhange phambili mandleni ovuko lwakhe uma kuyizandla ziqinile zokukholwa izinsuku zezimangaliso ujesu kristu unguye izolo namuhle naphakade isika indlela yayo yedlule uncike emandleni yesandla ngemuva kwenkemba
And the sword is plenty sharp. Hebrews 4 said, it's sharper than a two-edged sword.
Nenkembe ukukhali ngokuyinala maheperesini athi libukhali kunenkembe sikanhle ngodi zombili ehlaba iza ehlaba ihamba lahlukanisa ngisho umkanja namalunga lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo liyangale ngokuphathekayo lingene emazingeni okumoya futhi licoshe imicabango yenhliziyo futhi liyambule umoya kankulunkulu izwi likankulunkulu manje lelozwi liyosika lingene lapho uma kunengalo eyanele ngemuva kwalo ukulifuqela phakathi iyothola indawo yalo futhi ihlabe zonke izithembiso ziphume bese sikunike lona uma nje unengalo eqine ngokwenele emva kwalo
Pick it up in our arm.
Ngemba, icoshe ngengalo, ingalo yokukholwa. Ithakathise ithi ngqi, ubambelele kuyo bese uye ebusweni besitha. Singake sithe kanjani leso sitha esingasokiwe sime bukhoneni bukaNkulunkulu phakade na.
So you take the sword of the word.
Ngakho uthethe inkemba yezwi futhi zonke izithembiso singesakho ithabathe ngesandla siqinile zokukholwa qhubekela phambili uma udinga ukuphiliswa busike kuphume ngezwi uJesu Kristu nguyezelo namuhle naphakade uma udinga insindiso zonke izithembiso ebhayibhelini singesakho Silela muva phakathi lapho loSathane uzama ukusifihla kodwa thatha inkemba futhi ufuzule udlule ebumnyameni kuze kuba ukukhanya kukaNkulunkulu kukhanye phezu komphefumulo wakho futhi unezithembiso uzokwenza
Adam was a part of or Eve was a part of Adam She was flesh of his flesh.
Adam, wayingcenye ka noma uEva, wayingcenye ka Adam, wayeyinyama yenyama yakhe nethambo lethambo lakhe. Futhi yiloko kuhlangana okuyikho kuyikho. Futhi yiloko kuhlangana okuyikho kwebandla kuyikho. Umoya womoya wakhe, izwi namazwi akhe, ungalinge neze uphambuke ezwini. Ikholo leqiniso langempela, ningeke laxegiza kuna noma yiliphi izwi
Remember it was
Bulane ngawuyizwe lilodwa kuphela uEva aqhekisa kulo izwe lilodwa kodwa ikhola leqiniso lingeke laqhekisa kuna noma yiliphi izwi liyobamba inkemba yokukholwa ngokukholwa njalo inkemba yezwi futhi libiza zonke izithembiso sobuNkulunkulu uNkulunkulu asenzayo kunjalo Babe izibonela zikaNkulunkulu kithina ebesifanele sibe yiko bona ohlale ekhona ongahluleki neze ngenkathi bakhuluma uNkulunkulu waphendula wabaqapha nsuku zonke ubusuku ngenkathi babeyolala wabaqapha ngesikhathi sasemini wabahola wabonda wabathanda waxoxisana kanye nabo njalo njalo ngaso sonke isikhathi babesemfanekisweni kaNkulunkulu noNkulunkulu wayekubo yiloko kwenza inhlanganyelo yiloko kwenza ukuhlangana nguNkulunkulu ebandleni lakhe lokho inhlanganyelo kuningi obekungashiwo sinezindawo eziningi kuya kuzo Ukuhlangana naye ngokuphila kuphakade ngendlela kuphele singahlangana naye ngayo ngubuza ngayo yonke ingxenye yezwi lakhe kunjalo thatha zonke izithembiso futhi ulikholwe Manje u-Eva wayehlanganiziwe waze kwaba wephule izwe lilodwa noma wangabaza izwe lilodwa ukuthi liqiniso lokho kwamehlukanisa lonke izwi umuntu angayi kuphila ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi Ngakho singaba kuNkulunkulu sihlangene ngoba uAdam noEva ngaphambi kokuwa phambi kokulikholwa ngokungesikho izwi kwakuyisibonelo salokho ebesifanele sibe yikho kuye ukuhlanganiswa naye ngokuphila ukuhlukaniswa kuye kungukufa manje uma silandela imiyalo yakhe siyazi ukuthi siyawenza amaphutha kodwa sifanele si buke kulokho akusiwo amaphutha elu ngoba niyohlala njalo ninawo kodwa niyabo ngukulandela imithetho yakhe ukulandela athe asikwenze ukukhubeka nokuwa akunento nayinye ukwenza ngalo Inceku yaqiniswa ngampela uma ikhubeka iyovuka futhi uma ecathula uNkulunkulu umdonsa mbuyisele ngqo endleleni yezinyawo inqobo nje uma esesendleleni yezinyawo yomsebenzi kodwa uma ephumile endleleni yezinyawo yomsebenzi uNkulunkulu akabophezelekile kuye kodwa inqobo nje uma esendleleni yezinyawo yomsebenzi uNkulunkulu ubophezelekile kuye azi ukuthi ungowesilisa nje noma usifazane ubophe zelekile kulowo muntu inqobo nje uma besendleleni yezinyawo yomsebenzi
Now the church now is engaged to
manje ibandla manje lithembisene noKristu umshado umshado awukaze ube khona nokho uyoba sesidlweni sakusihlwa somshado wewundlu ngakho siyabona ukuthi ibandla manje selithembisile njengendoda ithembisa umkayo
What does he do while they're engaged He's just bestowing all kinds of things, sending her presents, making her feel good. Well, that's what Christ is doing to his church.
Wenzani uma besathembisana na ubekela nje zonke izihlobo zezinto emthumelele izipho emenza azizwe ekahle. Awu, yiloko Christ akwenzayo ebandleni lakhe. Usithumela izipho zikamoya ungethembisa kanjani ke uma usaphika lezi zinto zisebenza na uPaul lothanda impela uPaul kaNkulunkulu ebandleni uJesu washo njalo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo Manje gcina lezo zinto emqondweni ibandla kumele likholwe yilo lonke izwi sonke isithembiso lonke ichashazi futhi bazibizele lona futhi bazijwayeze ngalo ukuba ngangithembisa intombazane futhi ngangiyindoda ekashadile futhi bengiya yithumela kuthile ndandathi yasethembiso somshado futhi ingayigqoki manje ke lokho kukhombisa ukuthi ayingikholwa ayifuni ukuba ngumlobokazi wami futhi uma uKristu ethumelela ibandla lakhe isipho asethembisa futhi bayazala futhi bathi azinjalo abafuni ukuba umlobakazi kaKristu baqome esinye izithandwa futhi hayi uKristu umyeni ngakho ibandla langempela ligcine isithembiso futhi ligcina konke futhi lemukele izipho uNkulunkulu abathumelela zona kulungile Manje izidalwa zingabantu zokuqala zazisukela zona enhlanganyelweni ukukholweni uNkulunkulu ngokukholwa ngokungesikho izwi lakhe futhi zilalela amanga kaDevil manje leyo yinto yokuqala eyasusa inhlanganyelo lenhlanganyelo emangalisayo
Adam and Eve in a position to never die
Manje bukani, uAdam noEva, endaweni yokungasoze wafa, endaweni yokungasoze waguga, ukungasoze ugule, ukungasoze ube nokukhathazeka. Wena uthi, ngifisa ngempela ukuthi bengingaba njalo, ake nginiphathele izindaba, nisendaweni efanayo, uNkulunkulu ubeka lokho kuzo zonke izidalwa sasemhlabeni endaweni efanayo.
What was the agreement? If you keep
Sasa yini zivumelane na uma nigcina mazwi yami uma izwi lami uma niligcina nilikholwe futhi nilenze kodwa sona impela isikhathi sokuqala ukuthi uEva wakhola ngokungesikho wasusa izwi elilodwa kulokho uNkulunkulu ayekushilo kwanqamula inhlanganyelo nalokho kuhlangana okukhulu Nomzuzu ukuthi ibandla likhole ngokungesikho noma yilibi izwi elilodwa empempelini likaNkulunkulu futhi lilibeke kwenye indawo kodwa ke banqamula leyo nhlanganyelo emangelisayo enikezwe bona futhi behlukaniswa masinyane nje esenze lokhu kufa kwangena ezidalweni ezifayo kungesikho kuphela kwakhe okunokufa kepha izidalwa sokomoya wanqamula ubudlelwane noNkulunkulu umzuzu ngenkathi yakholwe ngokungesikho.
And no man can believe, here it is, no man, no woman can
futhi akukho muntu ongakholwa naku akekho wesilisa akekho wesifazane ongakholwa mange ngedevela ukuze kuba sebekholwe ngokungesikho iqiniso likaNkulunkulu akekho noyedwa ongakholwa mange ngedevela kuze kuba bakholwe ngokungesikho iqiniso likaNkulunkulu ngakho uyabo Eva Adamu usibekaphi lokhu kusa na manje asicabange singadlali ngoba sisoze sizakwazi ukuphinda sicabange emva kwalokhu emva kokuba lempilo efayo isiphelile ukucabanga kwenu kumanje ningeke nikhethe emva kwalokhu kufanele nikhethe manje ngokuba lolu usuku lokukhetha ukwenza ukukhetha kwakho
now she one word not a whole decalogue just one word She questioned God.
Manje wesifazane, izweli lodwa, hayi yonke idecalogue, izweli lodwa nje vo, wesifazane wabuza uNkulunkulu ngoba kwakwethulwe kuye kulokho kukhanya ukuthi lelozi lalibuza kala, izwi likaNkulunkulu angeke labuzwa, uhlose nje lokho akushoyo.
She questioned it.
Kodwa sifazane walibuza ngoba lalethulwe kuyo uNkulunkulu. Ngempela wayengakuhlosanga lokho. Kepha wayehlosa lokho. uNkulunkulu uhlosa lonke izwi lishoyo futhi yalidingi nanoma yikuphi ukuzihubushela ngokwakho. Lingendlela alisho ngayo. Oh, uthi wazi kanjani ngeBhayibheli? Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wami uliqondisile leli Bhayibheli. Uqaba izwi lakhe, wayazi ukuthi abangakholelwa kutheni uNkulunkulu khona nabahedeni bayovuka ngezinsuku zokugcina. Ngakho ubeliqaphile. Lena iyona ncamashi indlela uNkulunkulu alihlosa ngayo. Yindlela eliyiyo kithi manje. Manje sifanele silikholwe ukususa izwi elilodwa kulo futhi silahlekele. Inhlanganyelo yethu uchezukela ekufeni ukwahlukana kwaphakade kuNkulunkulu njengoba u-Adam no-Eva benza sifanele silikhole iqiniso likaNkulunkulu angengenza lokho futhi ningalikholwa ngokungesikho nanoma yiliphi izwi likaNkulunkulu leBhayibheli kodwa nje ungasho ukuthi yebo ngiyalikholwa uthi kodwa qhabo akukho lutho ngalokho likholwe uyolabukela
If you lay it aside and say, well, my church don't believe it that way.
Umoni beka ngicelele uthi awu ibandla lama lilikhola ngale yondlela khona ke ukhola ukuthi liyizwi likaNkulunkulu futhi uyohamba ngaphansi kokulahlwa ngecela ukufanayo uEva hamba ngaphansi kwakho uzohlukanise wena uqobe phakadeni uma ube nethuba lokuhlanganiswa naye manje akhumbulani lelo lingeke labuzwa ngoba kwaba yizwi elilodwa ukuthi ezwi yini likaNkulunkulu Kuma nje uNkulunkulu nje wayena amazi ambala lapho ukuthi abantu bafanele bahloniphe futhi kulawo mazwi ambalwa elinye lawo labekwa ngokungesikho wabangela ukufa bukani emazwini esinawo namhlanje niyabo sifanele sibukele wonke sibambelele kuwo futhi singene kuwo njengezithembiso zikaNkulunkulu nonkosikazi weqiniso kaNkulunkulu uzokwenza lokho othembisiwe eqomile ngempela manje ngiyethemba ukuthi lezi zinto ezincane zihamba zijule manje ukuze sikwazi ukuzibamba.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word?
Kwakuyini into yokuqala eyabangela u-Eva ukuba likholwe ngokungesikho izwi likaNkulunkulu na? Kwakungoba uSathane wamethembisa ukuhlakanipha okuningi. Uyohlakanipha manje niyabo isintu sihlala njalo silangazelela ukuthile. No-Eva wayelangazelela ukuhlakanipha okuningi. Manje ake sima komzuzu nje leso akusise isimo sezo namhlanje na bafune ukuhlakanipha kuningi iklasi lingcono ukufundiswa okuphezulu befuna ukuthiza kwehlukile ukuhlakanipha kuningi lokho Eva akufuna kodwa ake ngisho lokho futhi ukuthi akukho ukuhlakanipha okungedlula kukaNkulunkulu nokho lisesimweni sokuthobeka ukuthi abantu bayalige
Satan, as I've said many times,
Zathana njengoba ngishilo isikhathi esiningi uyabengezela kepha ivangeli liyakhazimula oh kunomehluko omkhulu phakathi kokubenyezela nokukhazimula iHollywood iyabenyezela kepha ibandla liyakhazimula ngamandla nothando lukaNkulunkulu iHollywood iyabenyezela umehluko omkhulu phakathi kokubenyezela nokukhazimula asifuni ukubekezela sifuni ukukhazimula Namhlanje kubika kakhulu ukucabanga lokhu kodwa amabandla azama ukwencika phezu kokuqonda kwawo ncamashinje njengoba kwenza u-Eva wacabanga ngoba wathulwa kuye kwakubukeka kuyikho kakhulu okungahluleki ukuthola lokhu kwakubukeka kuyikho kakhulu ukuthile okwakunganezelwa kulokhu uNkulunkulu ayekushilo kwakubukeka ngathi wayezoba nokuthile uNkulunkulu ayengamtshelanga nje ukuthi wayengahamba kade kangakanani uNkulunkulu wayengamnikanga umuqa womngcele njengoba abeka ulwandle futhi lungeke ludlule ngoba inyanga iluqaphile
She thought that Satan had
cabanga ukuthi uSathane wayenokuthile epoleni njengoba sisho ukuthi wayengaba sekuhlanganeni futhi noNkulunkulu futhi lokho abe smart kakhudlwana wayeyoba nemfundo engcono kodwa uNkulunkulu wayembiyele ncamashinje kulokho ayenesitiko sakho futhi wabele ebandleni into efanayo Lokho kusikho kusonda kwekolishi lezenkolo noma kungena noma kusontela ngaphandle kwezikole zeBhayibheli kodwa lilokho ncamashiyo kunotshiwe no-Isha kaJakobe ungeke waliguqula kodwa amabandla ancike ekuqondeni kwawo acabanga ukuthi mhlawumbe yi kunokuthile okuqondiswe kubo futhi kuyakhohlisa
The whole world's
base. Ngime lapha umzuzu izwa lonke lisekeleke kulokho wokumnotho walandiza wesekeleke phezu komqondo wamanga. Ngilitshela ihlaya elincane ngami uqobo kusile ihlaya kodwa niyazi ukuthi zonke siyawathanda amakhosikazi ethu noma besifanele futhi ngangibuka uhlelo lapha ngesinye isikhathi esedlule phandle entshonalanga sekube isikhathi eside esedlule cishe iminyaka emithathu futhi ekumbini lami ngokunye ukusa ngavuka futhi kwakukhona ithelevishini ibekwe ekumbini futhi ngacabanga kubukeka njengesimo sezulu esibi futhi ngacabanga Awu ngelezi shiya kalombili ngo babefanele babe nezindaba futhi ngangine manual encane yathi izindaba ngesikhathi esithize ngavule izindaba futhi ngenkathi ngisezwa izindaba koneke ngaqaphela ukuthi maphakathi nindawo kokusakazwa kwezindaba banqamula kuba bakhangisa olunye uhlobo lwezimpahla olunye uhlobo lokokuhlanza futhi wathi awuthi ngeke ukuba uphinde uhlambe izitsha zakho nenekazi into kuphela yenzayo ngokuzicinisa phansi emazini futhi usiyeke sihlale lapho imizuzu yethu yibe mibili usiphakamise bese usibeka ebhodini lo kuvuzisa amanzi konke sekuhambile ngacabanga ngizoba ikawa uma sengifika ekhaya ngabhala igama lakho phansi lento ethile ngathi ngizotshela umngami buka ukuthi ngingenzani ngakho ngahamba futhi ngathola ibhondlela laleyo nto ethize thize futhi ngayiputshuzela yonke emanzini ngamtshela ukuba aqhubeke nokushanyela indlu ngizomlungisela khona ngakho ngathola ipuleti labantwana futhi ngahala izivuthuluka nokunye nokunye namaqanda elamathele kulo ngase ngiliqethezela phansi emanzini futhi ngaliyeka lihlale imizuzu yemibalwa ngase ngiyocosha ngiwakhiphe ngase ngiwabeka phezulu lapho kwakude nqwaba yeqanda kuwo esenjengoba lalinjalo ngenkathi ngilifaka phakathi lapho niyabonga ngabe ngalahlekelwa umkami ngabe walahlekelwa kungethemba ngaleso sikhathi. Kwenzani na kuyadukiza kunokufa ngamunye wayo.
Death in the drinking of whiskey. Rape. Murder.
Kunokufa ekuphuzeni ugologo, ukudlwengula, ukubulela ngamabomi, ukuhlanya ebhodleleni. Kepha nokho siyavunyelwa ukukufaka ezinhlelweni zethu futhi siwukhangise njengohlobo omkhulu eluphuza, ukuthokoza, ukuninga kuvela empilweni. Izinhlobo ezithile zeziphuzo zikabhiya notshwala. Kuyini na? Kuyadukisa. Kubeka okuthile phambi komphakathi ukuba bazibulale ngakho. Futhi sivunyelwe ukukwenza.
Let me turn that right back over. And the churches through man-made dogma.
Futhi akangiphendulele lokho khona emuva ngo namabandla ngezifundiso zingaphikise ezenziwe ngumuntu. Izivumo khona ezenziwe ngumuntu. Wethule ingaphambili likhulu kubantu. Futhi bayakuthanda okukuthi ngukufa.
No church will clean your soul.
Aliki bandla eliyohlanza umphefumulo wakho. Asikho izivumo khona singahlanza umphefumulo wakho. Kuphela ikazi likaJesu Kristu elingahlanza umphefumulo wakho. Ikhambi likaNkulunkulu lisekeliwe.
So it's just false. But people lean upon the understanding of the wise.
Ngakho kungamanga nje kodwa abantu bencika phezu kokuqonda kwesazi futhi bafa ngakho nabantu namhlanje bencika phezu kokuqonda kwezivumo kolo namahlelo nezigidi njengezingulube ezihlatshiwe bangela shiye endleleni yabo eyemgodini yongena mkawulo wezihoko kuyihlazo kanjani pho? Siyenqatshelwa ukuba sencike phezu kokwethu kuqonda singeke sazama wena uthi ubungafanele umkhandlu wendoda okwazi ukusho okuningi ingalo kunomuntu oyedwa na hhayi uma lowo muntu oyedwa esho izwi likaNkulunkulu kubenabaprofetha abangamakhulu amane ngesike sikhathi abenyukayo ngaphambi kwamakhosi amabili futhi bancika ngaphezu kokuqonda kwabo kepha kwakunoyedwa owahlala nezwi likaNkulunkulu futhi kwafakazisa ukuthi wayeqinisile ubikhaya kulele kutheni ngabe yizwi likaNkulunkulu noma yini ephambene nezwi iliphutha yize kufeni. Akukho ukuhlakanipha okungedlula ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ungosmart kakhulu kuba bonke abasmart. Ungumthombo uyisane sisusa sokuhlakanipha. Wonke amazwi omuntu angubulima namanga. Kepha kaNkulunkulu uma ephambene nakaNkulunkulu manje uma umuntu esho izwi likaNkulunkulu khona ke akusesilo izwi lomuntu yizwi likaNkulunkulu. Niyabo akusigona ukuqonda komuntu.
Satan will make you all kind of promises, but he has nothing to give you.
Uzathani yokwenzela zonke izinhlobo zezithembiso kodwa akanalutho ukukunika lona ngoba akanalutho akanazindiso yini uzathani na noma yini ephambene nezwi.
He doesn't have salvation. He doesn't have light. His kingdom is darkness.
Akanansindiso akanakukhanya umbuso wakhe ngubumnyama isiphetho emva kwaloko ngukufa ubumnyama nokufa ngumbuso kasathane futhi uBranham kuphinde futhi yini umbuso kasathane na noma yini phambene nezwi likankulunkulu manje lokho kuyasika kepha isikhathi sokuzika niyabo ingatsha umuthi uma uzothela ufanele uphundwe isikhathi
anything contrary to the precepts of God the word of God is not God
what is noma yini phambene nemithetho kaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu akusiye uNkulunkulu kuyini yini sona na ngukulunga kuphendukezelwe yini ukufa na ngukuphila kuphendukezelwe yini umbuso kasathane na noma yini ehlela okuthile ukuba kuthathe indawo yezwi noma yini noma yikuphi ukufundisa izani lodwa izwi yalilodwa nje ungahle ukholwe yiyo yonke ingxenye ueva wakholwa yiyo yonke ingxenye yalo kulelozwi elilodwa lelozwi elilodwa lodwa yiko konke ekudinga ukuba likhole ngokungesikho lelozwi elilodwa yikho konke okudingayo ukuba ukholwe ngokungesikho manje ake sikubuke indlela kuphela ukuba uhlale enhlanganyelweni yobuNkulunkulu kwakungukuba ugcina lelozwi uNkulunkulu wathi liyakwenza lokhu aniyikwenza lokhu liyakwenza lokhu futhi ningenza lokhu futhi nenza lokhu kodwa ningakwenza manje ucwezane lulodwa lomyalo angaluhloniphanga futhi waqala yonke into ngoba wenza lokho kwenza wonke umntwana elambile wake wabazazweni bonke ubuhlungu bokufa lonke usizi bonke ubuhlungu benhliziyo wakwenza ngaleyo nkathi into esabeka kanjepho ukukholwa ngokungesikho izwi likaNkulunkulu Wokumuntu obukule ebuhlungwini bakho konke ukufa ubake baba khona noma ubuyeke kube khona wakwenza ngaleyo nkathi wonke umntwana omncane ongazalelwanga emshadweni wakwenza ngaleyo nkathi wonke umntwana owazalwa ngaphansi ngaphandle kwafinde lomshado zonke isono esake senziwa owesifazane wakubangela khona lapho ngokugcina lonke izwi khona ngqo ezansi kodwa indawo eyodwa encane lapha wa wazindla nje akakuzibanga wayekwazi kodwa nje wayengeka ukwenza okuthile okungcono ngoba wathenjiswa iklasi elingcono labantu ukuhlakanipha kungcono kwazi kakhulu ngalo uma ubeyokwenza lokhu abefundisi bethu bafunde kangcono sineklasi elingcono Alikho iklasi elingcono labantu ezweni kunalabo abagcina izwi likaNkulunkulu lokho ngokuhle okwedlula konke lelo yilona iklasi kuphela uNkulunkulu alibukayo isikashanyana nje futhi mhlawumbe uNkulunkulu uzosivumela singene kukho umbuso wakhe ungethembisa lutho ngaphandle kokufa yilokho kuphela anakho ungumqalisi wokufa angethembisa amanga ngoba ungubaba wamanga angeke akunike ukuphila angeke akunike izulu akanazulu ukukunika
Thank God. One word.
Ukukholwa ngokungesikho uNkulunkulu ngesithembiso sikaDevil noma umshini wakhe izwi elilodwa likuthumela kuhlutshweni ileyo ndlela okwaqala ngayo futhi uma uNkulunkulu emsani wakhe njengoba enjalo ubeyothumela leliqulu lesihoko phezu komhlaba futhi abangela abantwana abancane balambile zonke izinhlobo zobuhlungu nabantu ababulawa indlala nokufa emhlabeni ngoba izwi elilodwa ekuqaleni ubengeke aleqe futhi wangenelele esuke kubeni naso zonke lezi zixuku sokuhlupheka na wayengekwenze na ngakho ke uma engawucizanga izwi elilodwa labo azi ukuthi lokhu bekuyobe kumphumela kakhulu kangakanani engezukuwocisa elilodwa izwi lapho lapho umuntu ngamunye ezoba yisihlupheki eyedwa okholwa ngokungesikho ucabangeni yinto enkulu kakhulu manje ke ngathi uAdam noEva balalela emangeni kaDevil umfanekiso ongcwele kaNkulunkulu wabashiya inhlanganyelo yabo yanqanyulwa noNkulunkulu inhlanganyelo yabo yobunye noNkulunkulu yanqanyulwa ngawo impela umzuzu balalela emangeni kaDevil lokho kwanqamula inhlanganyelo yabo futhi wona impela umzuzu olalela ngawo amanga kaDevil uyonqamula inhlanganyelo yakho lokho kumzuzu impela ukuthi uyaphuma ebukhoneni bukaNkulunkulu njengoba izifazane enza lapho uhluleka khona ukuthatha izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo manje bukani ngifuna ukulibuza ukuthile sonke siyazi kukhona uNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu efanelene kakhulu nezwi lakhe futhi enqume kakhulu ukuthi uyohlulela abantu ngezwi lakhe kodwa-ke uzofanela landoloze izwi ndawo ndawo ukuba ahlulele abantu ngalo leli bhayibheli yilo ningakukhohlwa lokho yibhayibheli uNkulunkulu azohlulela abantu ngalo ngokuba lathi esambuleni samashumi amabili nambili uyosusa izwi elilodwa kulo noma enezele izwi elilodwa kulo niyabo hhayi nje uthi awu ngiya esontweni ngiyakholwa ngikholwa uNkulunkulu ngani wonke uDevil eseyokwela uyamkholwa zonke izinkolo zabo wonke umuntu kodwa kuthatha izwi elilodwa elinqamula inhlanganyelo khona labo iketango eliqinile kunasekuxhumaneni kwalo okubuthakathaka kunakho konke ikakhulu uma ubuthakathaka bakho kusekukholweni ngokungezikho izwi likaNkulunkulu kulapho ufuna khona ukufaka kuxhumane kusha kuqine kunayo yonke indawo ngiyalo uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu yasindisa kodwa-ke ufanele ufake ukuxhumane phakathi lapho ukholwa ukuthi uyaphilisa uma ukholwa ngokuthi wayenguye ufanele ukholwe ukuthi nguye haleluya uma ukholwa ukuthi wayenguye futhi umangala ukuthi ukuphi lokho kuxubana kuyoqashuka khona-ke ulahlekile niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi yini na libukhuni liqinile kodwa iqiniso ufanele umkholwe lonke izwi konke akushilo manje wena uthi awu manje mfoti pemem kuthiwani ngalla mahlelo na awu manje lalelani uma unalelizwi kulungile kodwa uma ephika lelozwi khona-ke akulungile kuDevil futhi niyabo kuthiwani ngebandla eliwukuthi nokuthi na ngazi ukuthi yini ngalelo bandla into kuphela engiyaziyo ngayo ilelizwi manje uzolikhola kanjani lapho kunamahlelo ehlukene ngamakhulu ayisishiyagalolunye nokuthile futhi ngalinye lithi ihlelo lethu lineqiniso ncamashi manje uyoya kuphi na uzofanele ube nokukholwa kokuthile awu wena uthi nginokukholwa kwi-methodist kwi-baptist kwi-presbyterian kwi-lutela kwi-pentecostal kwi-katolika noma ngaba yini unokukholwa kule nhlanganyelo futhi uma iphambene nezwi wenza into efanayo u-eva yenza ncamashi wenza ncamashi into efanayo ayenzayo ukuthatha izwi likaNkulunkulu futhi ulenze awu kule klasi elingcono labantu elihamba lapha yisakhiwe sikhudlwana bangamadoda asmart kakhudlwana lokhu nto eyodwa kwenza nakho usathane usmati kakhudlwana kuno-eva usifazane akazange wayengekho ngisho esithobeni kodwa wayengafanele ukuba abe smati wayefanele ukuba alalele asifanele sibe smati ujesu wathi abantwana balelizwe noma umbuso walelizwe usmati kakhulu abantwana bobumnyama kune abantwana bobukhanya sifaniswe nezimvu izimvu angeke zazihola zona zizofanele zibe nomelusi wezimvu uNkulunkulu akazifuni si-smart usifuna ukuba sencike phezu kokuqonda kwakhe amen nje labo aholela khona amen niyasibona izithombe na ningenciki phezu kokwenu kuqonda izagaza zihlanu izithathu ungenciki phezu kokwakho kuqonda ncika phezu kokwakhe ukuqonda kunendaba ukuthi kubukeka kuphambene kanjani nokuthi zibukeka kanjani izibani ezikhanya kakhulu phandle lapha ungakune ingenaki yencika nje kuqondene kwakhe lokho akushilo iqiniso manje ubuke enhlanganyelweni yanqamuka phakathi kukaNkulunkulu nabantwana bakhe umzuzu nje elikholwe ngokuke sikho indima eyodwa encane izwi elilodwa elincane likaNkulunkulu wonke umuntu othola lokho makathi amen hayi bebheli uthi angilikholwe ibebheli sanhlobo ngikholwa uhafu walo wayefanele akholwe konke kwalo yonke ingxenye hayi lokho kuphela kodwa ubunye phakathi komyeni nenkosikazi banqanyulwa angikholwa ukuthi kukhona noma yimuphi umshado ongaba yilokho obufanele ube yikho ngaphandle kokuhlangana phakathi kukamyeni nenkosikazi noNkulunkulu kunjalo bayokhulisa abantwana ezweni futhi babenze amavezandlebe babanike osikilidi kolokho badlale amagadi emehlweni yabo baphuza utshwala phambi kwabo kule ndaba ukuthi bathembeke kanjani ezifungweni zabo zomtshato lokho kungokokucansi lokho yinyama kodwa kunomoya phakathi lapho lowo moya kababa nomama oyisoni kungenandaba ukuthi bathembeke kanjani kubantwana babo uyophuma kabi Wena uthi, ngiyawazi amadoda nabesifazane abangazange babafundisa abantwana babo lokho. Uthi, babengesiwona amaKristu. Yona impela into yokungabaholeli kuKristu. Kwakuyinto eyiphutha kunazo zonke abebengazenza ngaphandle kokunye. Kungesikho ukubaholela kuKristu. Niyabo, ngakho ungeke waba nokuhlangana okufanele ngaphandle kwakho. Inhlanganyelo iphukile. Manje-ke basinge nje lapho inhlanganyelo. Yaze kunqambukile phakathi kuka-Adamu no-Eva nasinyele nje lapho inhlanganyelo yabo yanqamuka phakathi kukaNkulunkulu nabo khona-ke inhlanganyelo yabo phakathi komunye nomunye yanqamuka lalelani noma ngasiphi isikhathi ibandla linqamula inhlanganyelo yalo ukuba lizilahlele enhlanganweni inhlanganyelo yamakholwa isinqamukile Sizofanele sikholwe ngenhliziyo yonye umqondo munye nakuvumelana kunye yileyo ndlela ababeyiyo ngaphambi kokuba ukuhlangana kwake kwaze kwenziwe ngosuku lwePentecost inhliziyo yodwa umqondo wodwa nokuvumelana kukodwa futhi uma uphonsela ibandla enhlanganweni uzothola lonke uhlobo lokushayisana kukho ngoba abanye balabo bantwana phakathi lapho uzokholela nguNkulunkulu bazobambelela entweni eyiyo futhi abanye bazoha amba ngeke indlela ngakho awusenanhlanganyelo yebo ini ukucabanga kwakhe kuguqukile oh yebo ukucabanga kwakhe kuguqukile inhlanganyelo yakhe nomyeni wakhe ibingalungile baqala ukudlulisela icala komunye yabo ukucabanga kwakhe kwaguqulwa empeleni ngani na ubenempilo kadevele phakathi kuye impela masike nje angakholwa ngokungasikho izwi likaNkulunkulu wamukele ukuphila kukadevele ngoba wamukele ukufundisa kwakhe Ngenza lokhu kuqine kabi kakhulu khona lapha kodwa kusetheyiphini ngiqinisekile niyaqonda ibandla Walikhola ngokungeziko izwi likaNkulunkulu futhi wasusa ukubambisana kuye kuNkulunkulu ngoba kuye ngayo leyo nkathi kwakungukuphila kukadevele wayekholwe amanga akhe wathi isithelo sinxanelekile futhi wayesezidlile zona naye kunjalo Ngizokukubamba lokhu ngizokuvumela kuze empeleni nje angikwazi ngiyosuka eCalifornia ngiqonde eArizona ngangifundisa ebandleni ngikaze ngisho lutho ngaphansi kokuphefumulelo ukuthi ngake ngadingeka ngikubuyisele muva ngakho abaningi babefundisi bafika kimi ngenzalo kaSathane insalo yenyoka nobuqili usifazane wakungukudla iaphula ye lokho awu kayini wacabanga into efanayo wange izithelo zensimu nebo wakungesilo iyaphula waqeda kanjani ukuthi wayehambaza na sidlulile kulokho empeleni kwakungubudlelwano bocansi Ipeleni kwakuyiko waqonda ukuthi wayambaze futhi waba nomntwana ngenyoka nobuqili okungukuthi yayingesiso esilwane esihubuzelayo yayiyisilwane esicashile kunazo zonke izilo wayeyinto elandelayo kumuntu umuntu angathola izinkawu namashimpanzi nokunye nokunye kodwa angeke bakuthola lokho kuxhumana okuxhumanisa umuntu nesilo ndawonye nango uNkulunkulu wamqalekisa kude kakhulu angekwazi ukubuya futhi lokhu kuphezu kwakhe ngenxa yalesi senzo sibi asenzayo wayeyiyona mbeko kuphela eyayingaxubanisa manje ngalolu suku ngimile ngishumayela ngokulezi kejale zabantu abangamakatolika ezethamelini zami futhi ngathi ninabantu abangamakatolika enibiza uJesu noma nibiza uMaria njalo umama kaNkulunkulu uNkulunkulu angaba kanjani nomama uma engophakathi na angeke aba nomama uJesu wayengelutho ngisho kuMaria kodwa nje wayeyisitsha sokufukamela esamchamusela awu babedlala bekholwa futhi ngibe nombono ngakho mina uqobo iminyaka eyedlula ukuthi umqondo ongenazi sihla wawungukuthi uNkulunkulu wamsibekela wasefaka ingcamuzana legazi phakathi lapho kodwa iqanda livela kwezifazane uma iqanda livela kwezifazane kwakuzofanele kufika kuvuka kwemizwa kulethe iqanda lidlule eshubhini liye esibelethweni
see what you do with God
Niyabona ukuthi nenzani ngokuNkulunkulu nani mfaka inyakanyakeni yokuchanza uNkulunkulu wadala ingcamuzana legazi wadala iqanda futhi dokotela ngokuyofanele kube khona kokubili impova yowesilisa nowesifazane kunjalo
Awu
manje ke uma lona wesifazane wakhiqiza iqanda ngakho David wayengasho kanjani ukuthi angikushiya ngcwele wami yabona kubona futhi ngishiya umphefumulo wakhe esogweni manje ke uma iqanda lowesifazane lalikuKristu khona ke lo muntu linokuthile ukwenza nengcenye yakhe ovukweni ngenkathi ngokugcwele liphelele ngoNkulunkulu Kungani uNkulunkulu wavusa ingxenye yakocansi yomuntu na ovukweni kungani engawushiyanga umzimba wakhe ubone ukubola na ngoba wayengcwele futhi wayengaba kanjani ngcwele uma ubeyoba nomcabango ngoMaria futhi impova yayiphume kuMaria iqanda ezansi ngeshubhu liya ezibelethweni na wakuyofanele kube ngokunye kuvuka kwemizwa kulethe iqanda lehle phela ke wesifazane ubeyoba awu wena uthi iqanda kungahle ukuba lalilele lapho okungenzeka kodwa lokho uma kunjalo khona ke buke ukuthi kwenzakalani lapha khona ke wayengesuye uNkulunkulu ngakho konke wayengesuye uNkulunkulu kakhulu ngangoba wayengumuntu kodwa khona ke uma lokho kukanjalo wesifazane wayenokuthile kukho futhi imbeya ngempela evela kuMaria evela kumama wakhe nomama wakhe wawuyinto ethile umuntu achikaniswa kuyo ngesifiso somuntu kwakungeke kwaba yikho qaba umnumzane ngathi wesilisa wesifazane kuphela waye njengoba uthatha ukhozi bese uliyeke libeke iqanda bese ulifaka ngaphansi kwesikhukukazi isikhukukazi siyalichamusela iqanda siyizona sifukamelisi kuphela kodwa akukho kuchashaza lilodwa ngazo ukhozi leyo yinkukhu qaba umnumzane isikhukukazi sasiyi ubungabophele iphapa encane ezansi ngale ngaphezu kweiqanda lenyoni futhi beliyochamusela inyoni iphap ibiyokwenza ngokufudumala komzimba okuchamuselisa iqanda Nalokho indlela efanayo kuyiyo ngoJesu Maria wayezifukumelisi nje uNkulunkulu wamsebenzisa njengoba enza noma ngabe yimuphi wesifazane wayeyintombi wayekade engenabo abantwana uza esibelethweni sentombi kodwa uNkulunkulu umdali wenza kokubili iqanda nembewana wakudala ngakho ke wakungumqondo ongenasi sihla Uma ngibhuma kusobala niyazi abazalwane bangilindele bathi wethu Branham ngifuna ukukubuza ukuthile wenze iphuzu manje sikuthola ubanjiwe ngathi kulungile lokho engikufunayo ukuba ngibanjwe Wazathi wenze iphutha ngokusho lokho ngenkathi ushumayela nge inzalo enyonke lobuqili manje wena usho ukuthi ukuthi iqanda lalingelika uNkulunkulu walidala iqanda okwenzakala sithola lapho ukuthi ukelesisi isahluko sesithathu uNkulunkulu wathi kuMaria ngiyobeka ubuthe phakathi kwenzalo yakho nenzalo enyonke lobuqili Ngicabanga oh hey angigaze ngishumayele empilweni yami ngaphansi kokuphefumulelo obekudingeka ngiyibuyisele emuva ngoba angethembeli phezu kokwami ukuqonda futhi uma ukuqonda kwami kuphambene nezwi likaNkulunkulu kwanake ukuqonda kwami kuliphutha kuzofanele kube yizwi likaNkulunkulu uma kungesikho kushiye kanjalo akulungile kodwa manje ukulidicilela phansi yinto yokwenziwa Ngizini yami ngathi baba osezulwini ngisiza angazi ukuthi ngenzeni lapha intoda inombhalo akhomba umune wakhe kuwo ngizobeka ubuthe phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka nobuqili manje nako umangcwele onyakaza ngale ngikholwa ngofanayo obenga sibekele uMaria obenga dala angabeka futhi izo mlengeni wakho ngethembele kuye nsuku zonke futhi kuhlale kuyizwi lakhe angeke asho into ethile phambele nezwi lakhe Manje ke uma uthi ucotshiwe futhi ushumayele umelane neqiniso likaNkulunkulu khona ke akusilo ugcobo luka moyo ngcwele sizathi uma umoya ngcwele ukusibekela uletha into efanayo ngoba uyizwe lelali kwenzakalani na ngathi kulungile ngifuna ukubuza ukuthile usifazana kanaganda akana mbewu washo manje wathi hayi kanda wathi inzalo yakho futhi wayengena nzalo kuthatha ukuhlangana kwenze inzalo ngabe kunjalo dokotela na kufanele Uma unawo wonke ukinindela phandle lapho wawungena kuphila kuwo futhi wawutshala wonke phandle lapho ubuke soze waqhuma ulele lapho futhi wabona futhi ubungeke watshala kuphila ngaphandle kokuba nokinindela ngakho nebo yonke into isekuhlanganeni ngizama kunitshela manje ngoKristu lebandla ngokuhlangana Nebo umoya sifazane inzalo yakhe uqobo kodwa ke akamdingo wesilisa engaba nengane ngayo uqobo kodwa angeke aba nengane kuze kuba ubene wesilisa ngoba kuthatha ababili ndawonye ukwenza inzalo ngabe kunjalo na tshala imbewu engena kuphila kuyo ubone ukuthi kuzokwenzakalani Njengoba benalokhu kusho lona wesifazane zala lezi zinja lapha niyabo bekungeke kwaphila bekungeke ngoba niyabo impova ingeke yaxubana
Now notice this. Now the
Manje tabulani lokhu manje owesifazane wayengeziyo imbewu ngakho ke wathi ngiyobeka ubuthe phakathi kwenzalo yakho nenzalo yenyoka nobuqili emtshela ukuthi wayezo ngokwakhe ukuba amnike inzalo kungesikho ngokuhlangana ngokocansi wayezodala kuyo owesifazane inzalo Ah wena uthi lokho bekungaba inzalo yakhe na yebo beyiyo bangekamariye konake yebo kokuba emnike yona leli yiso lami wanginika lokhu yiso lami kodwa unginika lona bese yisana sami wanginika sona leli iphimbo lami kodwa unginika lona yebo nenzalo eyayikhona uMaria yayingahlanganise lutho noMaria kwakuyinto uNkulunkulu ayenza qobo lwakhe ngakombewe yayikuyeke yayingukuhlangana kwezenzo esingekho ngokomthetho okwakungukufa wayesevele ekhulelisiwe ngenzalo enyoka nobuqili ngoba wayekade ephile ne futhi waphenduka wayesesho yena uqobo unyoka nobuqili ngikhohlisile kunjalo futhi ngobushesha uKhayini uyafika osiyazi ukuthi wayethe uthela umntwana kuNkulunkulu impela wonke umntwana oza ezalwayo iveza ndlebe nanoma ngabe yini okunye uzomele eze ngokwenza kukaNkulunkulu nguye kuphela ongenza ukuphila impela kunjalo yebo wasevele ebengumama futhi lokho akuzange kuphela lokho okwakwenza kwakungukucacisa into eyenza lenyoka lobuqili ibewe phakathi kuwe manje ingokucatshangiwe isenzo sako ezingeke ngokomthetho simelene nezwi lami ngalezi lapha futhi manje uzenzala enyakeni lobuqili kepha ngizokunika inzalo ngomqondo ongenazi sidla futhi inzalo yakhe yakuchoboza ikhanda lenyoka nobuqili nekhanda layo liza kuchoboza sithende amen njevumela uNkulunkulu abe nakho uma kuyizwi lakhe uyolifezekisa ileso sizathu uzofanele ube nokudangana noNkulunkulu ileso sizathu lokho uPetro akusho ngosuku lePentecost emva kokuba uJesu wathi nibabhabhatize egameni likaBaba indodana uMoya Ngcwele uPetro waphenduka wayesathi nibabhabhatize egameni likaJesu Kristu ngoba igama likaBaba indodana uMoya Ngcwele yinkosi uJesu Kristu niya kubona lokho na kuthatha ukuhlangana Pawulu wayengakaze abone uPetro kodwa uMoya Ngcwele ofanayo kulokho kuhlangana okufanayo uTumo wamangela kuba asho into efanayo senawe mukela uMoya Ngcwele lokho nakholwa na wathi asazi nokuba khona wathi napapathizwa kukuphi na wathi uJohane wathi ifanele liphinde nipapathizwe futhi egameni likaJesu Kristu futhi bamukela uMoya Ngcwele uyini na uthakana ukusho into efanayo uNkulunkulu eshoyo nalokho ngokuvuma ukuvuma kusho ukuthi yisho into efanayo futhi ungumpristi omkhulu wokuvuma kwethu ukuba wenze kulokho akushilo uthi liqiniso futhi usebenzela kulo ohe nakho lapho khona kunomcabango manje bekade ukuthi ukuhlangana kwakhe phakathi kwakhe nomyeni wakhe wanqanyulwa kanjani niyabo ngokushesha masinyane nje lapho uNkulunkulu ethe Adamu ubungakwenza kanjani lokhu na isikhundleni sokumela umkakhe wakwedlulisela kumkakhe uzifazane onginike yena ukuhlangana kwanqamuka niyabo
what did she do instead of loving her husband
wezana zifazana naye sikungeni sokuthanda umyeni wakhe futhi ekhuluma iqiniso waqamba manga kufanele ngabe wathi umsulwa ngimnikile amen babelela thi wanika umyeni wakhe kufanele ngabe wathi indoda emsulwa ngimnikile kwase kuthi ke wadla kodwa bekuyimi omnikile sikundleni salokho wakwedlulisele enyokeni nobuqili ukudlula lelo kuseduze kunakho konke leyo into efanayo abazama kuyenza namhlanje ngiyabona umyeni nkosikazi kuhlangana kunqamukile umyeni nonkosikazi inhlanganyelo yanqamuka phakathi kwabo ubunye babo banqanyulwa ubunye phakathi kwabo noNkulunkulu banqanyulwa yonke into yonakaliswa ngani na ngoba yize lilodwa lakholwa ngokuke sikho Oh mfowethu hey ya kufanele ngabo sifazane wakhuluma eqiniso ubunye kanye naye nomyeni wakhe babungasekho futhi ubunye babo noNkulunkulu babungasekho futhi lonke ibandla elingathathi konke kwezwi likaNkulunkulu izinto ezifanayo ziyenzeka ngiyalithanda anilithandi na Qabelani izibulo lakho wesifazane uKhayini umbulali ngamabomi umqame manga umkhohlisi onomona onomona ngomfowabo umfowabo wagcina imiyalo kaNkulunkulu noNkulunkulu wayekade enje ukuhlawulela ngokubulala umnikelo futhi ewunikelela bona bukani kungazi balowo manje kukaSathane wazama ukubambisa ukuthile uNkulunkulu iBhayibheli lathi wahamba futhi wabenzela izibhinqo ngezikhumba ukuba uthole izikhumba ukuthile kwava uAdamu wazama ukuzenzela ezinye izibhinqo ngamaqabunga omkhiwane kwakungeke kusebenze impilo yesihlahla ukuphila impilo ehambayo kwakumele ife ngakho wabulela uhlobo oluphansi lokuphila futhi esho phakathi lapho ukuthi ngolunye usuku impilo yakhe inyama uqobo iyonikelwa nina impilo yangempela eyodonsela ngaphakathi kulokhu kuhlangana futhi manje sizongena kukho emizuzwini emibalo uNkulunkulu ethanda niyabo kunokuphila kwewulu manje inca lokhu futhi ufihle ubunqulu bakho awufanele udle amaphula umpeto niyabo incane lezi zikhumba kwakufanele abulale okuthile
And Satan
ndedela kaSatana ifikanga ngendlela ayifuna ngayo wenza empeleni ufuna ukukusho kodwa kwakuyindodana kaSatana ngoba lobo bumsulu obukaDamu kuNkulunkulu kwakungeke kwakwazi kulethela lohlobo lwento Kabelani, khona ke indodana kaSatana izama ukwenza ukuhlawulela ubuye nento efanayo ukuthi abantu abaningi bayasha namhlanje isixa sama-aphula nezithelo zomhlaba ukuba unikele kube ngukuhlawulela isihlungu futhi wenzani kabelo kuqotha na wayazi ukuthi kwakungeke lutho njengento yokudla ama-aphula wayeyikazi likamama nobabayi wakhe impilo yabo ngakho letha iwundlu njengoba uNkulunkulu weza haleluya wagcine izwi likaNkulunkulu noKhayini wayenomona ngaye ilefanana namhlanje yizanga lokho kunikelwa kwegazi lelozi likaNkulunkulu ncamashi lokho elikushoyo dala nalo ngqo abaningi babo bayokukholwa lokho kunikelwa kwegazi impela kodwa yisho okunye kuthile ezini bathi oqhabo angikukholwa lokho ehe lokho ngokolunye usuku udevil omdala ofanayo amaqhinga abadala ofanayo lindani size sedlule kukho belani wehla ngqo ngendlela nayo kodwa uKhayini ngezindlela zakhe ziwubuwula kungasibo ubuwula obukhulu kodwa izindlela zakhe zobuqili wakhohlisa futhi wangenisa isithelo wadabu wagcina wabela wagcina izwi likaNkulunkulu wangenisa iwundlu uNkulunkulu wathi kunjalo Adamu ugcinile noma abela ugcine izwi lami Khayini wazi ukuthi kwakungesikho ikuphi lapho bengathatha khona amaqabunga omkhiwane njengoba ubabayi wakhe wazama ukwenza na unesixa samakhiwane noma amagrebhisi noma amaphula noma ngabe yini onakho lapha futhi manje ubabayi wakho wakha amaqabunga esihlahleni ukuzama ukwenza ukuhlawulela futhi lapha uzama ukuletha izithelo zivele esihlahleni kwakungesikho lokho kwakuyikaza livele kuphileni Oh, uNkulunkulu wakwehlisa wathi nako noAbela wanikela ukuyiko base kutike umfobo waba nomona kuye bukali akwenzayo wabulala umfobo uNkulunkulu wavusa omunye njengokufa ukumbelwa nokuvuka kukaKristu bezisana uNkulunkulu manje ke okwakhe yini ayitshela uAdamu noEva na kubekani futhi nande futhi ligcwalisa umhlaba sabalalisani isinto emhlabeni jikelele ukuze akwazi ukusebenzana nabo ngamunye kuze kuba ubengababuyisela ndawonye esebenzana nabantu abantu ngabanye umuntu ngamunye kodwa babengakufuni ngaleyo ndlela nikasigeje lezi sambulo kulukulu makwenzeke kwangathi ningakubona kwenzeka ngendlela engikubuka ngayo niyabo wakungesikho lokho uNkulunkulu akasebenzani nomuntu eqenjini uNkulunkulu akasebenzani nawe usenhlanganweni Usebenzana nawe njengomuntu ngamunye umuntu ngamunye ngomuntu ngamunye sipapathizelwa ngomoya ngcwele sisonke sipapathizelwa emzimbeni uma sipapathizwa ngomoya ngcwele ungumuntu ngamunye ngamunye epapathizwe ngomoya ngcwele uNkulunkulu usebenzana ngomuntu ngamunye leyo kwakuyinhloso yakhe wabasabalalisa umhlaba jikelele ukuza kwazi ukusebenzana ngomuntu ngamunye nabo kodwa sikundleni sa kwenzakalani na uNkulunkulu kwadingakala ukubahlukanisa abantu bakaKhayini kubantu bakaSethi waxosha uKhayini wabehlukanisa ukuze akwazi ukusebenzana nebandla lakhe bekani uKhayini wehlukaniswa manje bekani uNkulunkulu wahlukanisa uKhayini omubi kaEva kuSethi ongcwele kaAdamu oh ngabe wakwenza na ngesenzo esingekho ngokomthetho lona wesifazane hlala nomunye futhi kwalethe umntwana uNkulunkulu wahlukanisa lo mntwana nezizukulwane zakhe kulona oqotho nendoda engcwele abantwana bayo
It's the same thing today
kuyinto efanayo namhlanje behlukana behlukanisiwe wabathola babengeke bunyene babengeke baba nobunye ubusuku bungadlelana yini nemini na ikholwa lingaba nobunye nompika inkolo na indoda ekholwa lonke izwi likankulunkulu ibe nobunye nalabo abakholwa ingxenye yezwi likankulunkulu na unkulunkulu ufuna behlukanise manje ukhayini wayeyindodana ka-eva wathi ngitholile indodana kepha usethi wayeyindodana ka-adamu nonkulunkulu wabahlukanisa ngoba wayengevumele ngani babeyokonakalisa omunye nomunye abantwana bakakhayini ababi babeyokonakalisa abantwana abalungileyo bakasethi kunjalo manje bhekisisani nodevela omdala ofanayo wabangela u-eva ukuba akholwe ngokungesikho izwe elilodwa likankulunkulu futhi wabatshela ukuba bazahlukanise komunye nomunye futhi baphile ngokwehlukile ngamunye lowo devela ofanayo wangena phakathi kwabo futhi wabahlanganisa futhi nikutholile na thanini amen uma nikutholile wabahlanganisa ndawonye futhi ngaphansi kokuhlangana okungamanga isenzo sikankulunkulu ukumelana necaba likankulunkulu kwenzakalani na wakwenza kanjani na amadoda lakankulunkulu kwasho ibhayibheli uGenesis ebone amadodakazi omuntu amadoda lakankulunkulu abantwana bakasethi abona amadodakazi omuntu abantwana bakakhayini ukuthi yayemahle kanjani futhi yenzani awathanda futhi bazihlanganisa bona qobo futhi ngenxa yobuhle ukuthi ayebukeka into efanayo namhlanje nakho lapha elikhona abazalwane nina amagwala ephentekostali kukuthi unkulunkulu wanehlukanisa futhi wanithumela ngaphandle kuba ningabi yihlelo ningeke nahlele iphentekoste wanithumela ngaphandle kuba nibe ngabantu bakhe kodwa nibone amabandla amahle amakhulu nesayensi ezenkolo nizithelele izikolo eziningi ezinkulu nezinto futhi nenzani na nihlanganise abantwana bakankulunkulu futhi nezinhlangano kukuthi sona impela isisekelo sakho ngubukatolika abukeke kahle amasondo amakhulu abantu abagqoke kahle imedolobha nabo bonke beza begqoke ukwedlula bonke befunde ukwedlula bonke ososayensi bezenkolo abaphakeme bayazi ukuthi kuziwa kanjani endaweni lapho wonke umuntu egqoka zona impela izimpahla zikanokusho ezedlula zonke nomelusi uma njengokuphelele kakhulu endaweni kuyini na nibuke izinto enkulunkulu azilahlayo
and you cut the Pentecostal church. God let it hit the tapes.
Futhi nithatha ibandla lePentecostali uNkulunkulu bakushaya amathebu futhi bekuhlanganisele enhlanganweni uNkulunkulu akagaze afune lihlanganiswe walifuna lehlukanisiwe aligazi lihlanganiswe nezwe ndivela umdala ofanayo wabangela u-Eva ukuba akholwe ngokungesikho izwi likankulunkulu futhi wamenza ukubi uyabuya khona ngqongapha futhi wathatha abantwana bakasethi wabenza babone laba bezifazane bakakhayini ababukeka kahle futhi bahlangana futhi babengesibo abaphika inkolo babengesiwo amakhomanizi qabo babengabakholwa bathi manje mhlazime mhlawumbe inkosi ingahle yenza kuthize noma ho lokhu kanjalo bacabanga ukuthi babenza kwakulungile futhi yini uNkulunkulu ayefanele yenze na asule yonke into nya wayedingeka asule yonke into nya ngaphansi kokuhlangana kwamanga wayedingeke athumele izikhukhula futhi abubhise zonke izigejane ukwahlulelwa kuzela lokho kuhlangana kungamanga ukwahlulelwa kwashaya ideni ngenxa yokuhlangana kwamanga manje ngabe inyoke nobuqili yayinenzala na ngiyakudabukela ukuhlakala kwamanga kwaletha kwahlulelwa emhlabeni ku-Eva no-Adamu e-Edeni nokuhlangana okungamanga kwaletha izikhukhula zokwahlulela kukankulunkulu emhlabeni ngenxa yokuthi amadodakazi kaKhayini aqomisana namadodana kankulunkulu futhi akuthanda futhi ahlangana ndawonye futhi nakho lapho ukhona ukuhlangana kwamanga akukho kwakungenzeka wenzani unkulunkulu na wabhubhisa yonke into konke ngaphandle kukanowa omdalo likuku nomndeni wakhe wahlangana ndawonye waphinda futhi emva kwalokho emva kokufa kukanowa nalowo mndeni wokomoya kanowa into yokuqala niyazi abantwana bomuntu baqala ukubukana futhi ezani na bathi manje sisesibo baphinkola sonke sikhola unkulunkulu ngakho baba nenhlanganyelo ngomholi omunye umbhishobhu omkhulu okamalingu Nimrod futhi bakha umbhoshongo babeka sibo baphika inkolo bakholwa ukuthi kwakukhona izulu bakholwa ukuthi kwakukhona isihogo bakholelwa ekwahlulelweni kodwa abantwana bakankulunkulu enamadodakazi omuntu futhi bazenza ubumbano ngokwamanga futhi bakha isifunda bishop esikhulu kakhulu inhlangano enkulu kakhulu zonke ezinye izindawo yayingeyasebhabhele kwakukukuyibonga futhi bathi ngizokutshela ukuthi singenzani niyazi ukuthi sisimali babeye kutholaphi lokho kuhlakanipha na kudebele kunjalo impela bakutshela kudebele njengoba u-Eva enza bakutshela kudebele ngakho bathi sizozakhela inhlangano sizothokozisa unkulunkulu futhi ngizonitshela ukuthi sizokwenzani sizoba nezitebhisi zokukhwela ezincane sizogijimela phezulu futhi sicule futhi sithokoze kanye nezingelozi futhi sibuye sehlele lapha futhi siphile ngendlela esifuna ukuphila ngayo lowo devil usaphile niyabo akumelene nemiyalo kankulunkulu abayigcinanga imiyalo yakhe wenzani unkulunkulu na awu bakha umphongolo wasebhabhele amanga futhi ngakho unkulunkulu wabahlanganisa futhi wabahlukanisa unkulunkulu wahlukanisa futhi wathumela u-Abrahama umdala olungile kuqotho wathi ngizokuthatha nje futhi ngenze isizwe ngawe unkulunkulu wabehlukanisa phuma kubo u-Abrahama shiya yonke into ngemuva futhi unkulunkulu akazange ambusise kwaze kwaba bashiya yonke into ngemuva uLoti wayengowokugcina Puma Abrahama sahlukanisa kulaba abangekholwayo futhi ngizokuthatha futhi ngenze isizwe ngawe ngizokwenza abantu abazogcina imiyalo yami ngizobanika ilinge ithuba u-Abrahama olungile omdala waya koko ngobala ezweni labafokazi yilokho wonke u-Abrahama akwenzayo ukugongobala ezweni labafokazi ini kukhona isithembiso esasingenakwenzeka ngokukhuluma ngokobuntu Ngabangani labo odokotela bakaKhayini besimanje ababeyokusho ngalolo suku na ikhehla ikhulu leminyaka budala lizoba nengane ngunkosikazi namashumi ayisishiyagalolunye na into eyinsini kanjepho kodwa u-Abrahama walikholwa izwi likankulunkulu futhi konke kuphambene nakho wakubiza ngokungathi kwakungesikho yonke le mibhabhathizo yamanga imizwa engamanga into engamanga eqhubekayo namhlanje bethi akukho lapho khona yizwi kankulunkulu futhi ulokhu uqhubeka kuyisikhubekiso kuphela kuvimbela ekufikeni kokuyika ngempela kunjalo qhubekani bantwana izwi kankulunkulu unkulunkulu uyaligcina izwi lakhe ngikathala ukuthi zingakanani izinto okumbumbulu devil yakuphonsela phandle lapho unkulunkulu uselokhu enezwi eliqinisile futhi uyaligcina u-Abrahama wabiza noma yini ephambene ngokungalungile abaseroma isahluko sesine umani kubhala phansi u-Abrahama wabiza konke kuphambene nezwi likankulunkulu ngokungathi kokungesikho kunjalo wakholwa ngunkulunkulu wayenamandla kungenandaba ukuthi umzimba wakhe wababuthaka kanjani ukuthi kwakubukeka kungenakwenzeka kanjani ukuthi kwakungezukwenzeka u-Abrahama waqhubeka nokukholwa manje wayengadingeki ukuba ehlele i-altare futhi athi uma kungaphumeleli manje ngizokwenza ngazukuthi ngifanele ngikukhole nomaqhabo wabrahama wahlala nakho iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kokuba kufike kodwa kwafika lapho kuhlale kwenza uAbrahama kuza uIsaka uIsaka kuza uJakobe kuJakobe kuza okhokho kokhokho kwangena eGibhithe eGibhithe kwakhula isizwe kwaze kuthi ke angathola isizwe sakhe sesikhulisiwe ukuzuza ngempumelelo kwakhe wenzani na uNkulunkulu wabehlukanisa futhi ukungakholwa nokukholwa ngeke kwahambelana abo mnumzana wabehlukanisa futhi enzela owakhe wabenzani ukuqinisekisa ukuthi baholwa lwakahle na dalilisizani manje asikakabi naso isikhathi esiningi kakhulu kakhulu manje mhlawumbe eminye imizuzu eyishumi nanhlanu wabahola ngokusondela phekisizane wavuza isizwe wababeka phansi kwabafundisi nezinto babeshaya futhi bekhala futhi bekhala futhi beqhubeka kodwa uNkulunkulu wayebuka phansi wakhumbula zonke izithembiso asinika u-Abraham uyinyusuku wakucabanga wenzani kubo na wenzani ngenkathi yabahlukanisa na ubanika umthetho futhi ubanika umprofeti ubanika insika yomlilo wenzani na wo uNkulunkulu uhlele ibandla lakhe ngokwenqubo insika yomlilo umoya kubo bahole umprofeti owayeyobatshela iqiniso lezwi lakhe base belungele uhamboke akumangalisi lokho na phandle hlane bahamba yenze izibonakaliso nezimangaliso evula ulwandle lobomvu ebize izinhlupho zesihoko zehlele kufaro ohe insika yomlilo ihamba phambi kwabo amen yabahola ngobusuku nangemini haleluya umprofeti eneqiniso kulelozwi emi lapho ebagcina besemqeni amen wayeselungele ukuthatha abantwana bakheke lokho kwakungokokuqala bake babizwa ngebandla kwakuyisifanekiso salokho azokwenza ngezinsuku zokugcina sizofinyelela kulokho futhi emzuzwini nje ubabizela ngaphandle ubanika umthetho ubanika izwi lakhe futhi ubanika umprofeti ubanika isibonakaliso futhi ubathumelela ihlane wabehlukanisa kulo lonke izwe.
What did they do? Saw the pretty women.
Bezani na babona bezifazana babukeka kahle bakwaMowabi. Ibandla lesivivi noNkulunkulu noNkulunkulukazi naye yonke ngeyinto. Bezani na babathanda bashadelwa phakathi kwabo. Injalo kunjalo impela sengiyababona labo bezifazana abancane bangamaMowabi babebahle ngempela. Ngathi lesiprofeti ngilele ekhaya kolunye lo lezi zinsuku ngizosifunda futhi niyamangala kugani ngithatha ngendluzi labasifazane ngendlela engenza ngayo iminyaka engamashumi amathathu yadlula ngino isho kanjekosi iminyaka engamashumi amathathu yadlula ngenkathi ngingene inkonzo wangitshela ukuthi ubunzima abasifazane bayoba ngokungabi nasimilo futhi kwabalelwa ezinsukwini zokugcina bayokuba yinto engcolile kakhulu mhlabeni kunjalo wakuqale kuqaleni nosathane uyomsebenzisa kugcineni futhi bukani ukuthi kwenzakalani bukani ezansi eminyakeni kwathi uyoqhubeka nokuzihundula futhi kwathi kuyoba neqembu elincanyanyana labo impela abakhethiwe elagethwa ngaphambili liyophunyula kulokho. Ngenkathi lo mbono uza lokho wangikhathazi ngacabanga besifazane ngaphenya emuva ngale ephepelini kuIsaya ngiyakhole sahluko sesihlane futhi kwathi ingatsha ephunyulile amadodakazi yaseSiyoni ngalolo suku ayoba mahle enkosini. Besifazane wangibhalela umbuzo ngolunye usuku wathi mfowethu Branham noma chabo kwakuyindoda umfundisi ngahle ukuba umi lapha kulokhu kuza uvela nje eOhio futhi wathi sifuna ukusho into efana nayo kuwe kodwa sithole ukuthile ematapini akho kungalungile ngakho uBilly wangilethela incwadi yathi ukuthile ematapini akho futhi uyaziphikisa impela futhi Branham ezini likaNkulunkulu futhi sifuna ukusho into efanayo yathi umbuzo wode ngifuna ukusho kuwe lokho ngabase Korinte bokuqala sehluko seshumi nanye futhi kusho lokho mayelana nesembozo sesifazane ngendoda ukuba ingabi nesembozo yathi siyakukholwa lokho abesifazane bafanele bagqoke izigqoko ebandleni namadoda afanele akhumule izigqoko zawo ebandleni yathi sikholelwa kulezo zembozo zamakhanda nokunye nokunye. Futhi yathi, manje umunye umbuzo ukuthi abantu beza kithi futhi bathi, ingelosi yenkosi ikhuluma kuwe yonke into, lonke izwi elikhulumayo livela engelosini yenkosi. Futhi mfowethu Branham, kunzima ukulwa nento efana naleyo. Yathi, ebandleni lami, yathi, sifuna ukusho into efanayo. Manje mfowethu Branham, awukholwa ukuthi wawuseputheni kancane lapho na? Ngaphala ngaphendula mfowethu Likuku, angikho ephutheni. KwabaseKorinte bokuqala isahluko seshumi nanye wathi wesifazane kumele abe nekhanda lakhe limboziwe. Futhi ngani bese kuthi ke ivesi leshumi nanhlanu lathi uphiwe izinwele zakhe zinde ukuba zibe yisembozo. Hayi isigqoko, lowo ngumoya wekatolika owabusa ibandla esikele side ngokwenele. Izinwele zakhe zinde yisembozo sakhe, ayikwenzi imvelo uqobo lwayo. Kwase kuthi-ke umbuzo uyabuya, omunye umuntu wangibuza esikathile sithize esedlule, ngizokuchaza lapho ngikusho. Wathi, awu, iBhayibheli lasho ukuthi umele abe nezinwele ezinde ngenxa yezingelosi. Zihlanganisani izingelosi nowesifazane na? Wathi, yini ingelosi na? Yizithunywa. Uthini uPawulu na? Uma isithunywa seqiniso, ingelosi evela kuNkulunkulu yedlula, bekuyaba ngcono ube nezinwele ezinde. Iyo yilahla ngecala into. Kunjalo bangaki one waziyo ukuthi ingelosi isithunywe na? Kunjalo impela. Isithunywe sivela kuNkulunkulu, siyo silahla ngekucala. Wathi kungcono ube nezinwele ezinde ngenxa yezingelosi. Lezo zingelosi zithunywe zivela kuNkulunkulu, zidlula ngapha, ziyoyilahla ngekucala leyo nto. Yebo, ngokwempela, ngoba isithunywe sangempela sivela kuNkulunkulu, ingelosi ixhubana noNkulunkulu, nezwi lakhe lingeke lehluleke. Lokho kunjalo ngempela. UPawulu ngcwele washo lapho ukuthi uma ngisho ingelosi evela ezulwini ifike yafundisa noma yini enye, mayibe ngeqalekisiweyo. Kunjalo, manje siyajola ukuthi lelo iqiniso, ubefanele abe nezinwele ezinde, leso yisembozo sakhe. Abacabangani laba besifazane abangamaMowabi ababukeka kahle, babebahle kakhulu, kahle ukuba babelungisiwe abanye njengabanye oJezibele besimanje manje banamhlanje. Kodwa empeleni akusibo bonke abesifazane. Ngicabanga ukuthi owesifazane ongowaqobo uligugu, bakadunyiswa uNkulunkulu ngowesifazane wangempela, izincekukazi zikaNkulunkulu. Kodwa owesifazane wangempela ufana nendoda yangempela, bayolandela izwi likaNkulunkulu kungakhathaleki ukuthi udevel uthini noma ngabe yini into engamanga. Futhi yathi umelusi wethu wathi kulungile ukwenza lokhu, ngikhathala ukuthi umelusi wakho wathini. Uma kuphambene nezwi likaNkulunkulu, izwi lakhe alibe ngamanga, futhi ugcine izwi likaNkulunkulu. Naka ukuthi ihlelo liyini noma uyini, uma enanoma yini ukuyisho ngakho, mtshele abuke ezwini likaNkulunkulu. Kunjalo impela. Oh, besingaqhubeka kanjani sehle futhi sibone uNkulunkulu ebahlukanisa? Sizodingeka ukuba sime umzuzu nje. Ngineminye imibhalo lapha engivuna ukuba nje ngiyedlule ukuthola ukusheshisa ukuba ngifike kugcineni. Bese kuthi-ke ngenkathi kwenzakalani, ngenkathi esethathe indawo lapho, ngenkathi abesifazane abangamaMowabi, uNkulunkulu wadingeka ukuba behlukanise futhi. Wenzani na? Kwase kufika uJesu-ke, manje lapho esiza khona ndawo, kwase kufika uJesu-ke, umfanekiso oveziweyo kaNkulunkulu, imbewu yosifazane yakhulelwa ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Isazo sokwakhe esikhulu sazakhela solo uqobo umzimba. Wayengadingeki ukuba atsheleke noma yiziphi izingodo kunoma ubani, kowesifazane noma wesilisa, wazakhela yena uqobo indlu. Oh he, ngicabanga ngoStefani ngalolo suku lapho amakhona wathi, nina bangazokile enhliziyweni nasezindlebeni, nina bontamo likhuni, ihlala njalo nalo umoya ongcwele njengoba kwenza oyihle. Nali kanjalo wathi uSolomoni wamakela indlu, kodwa kepha ophezu konke akahlale endlini eyakhiwe ngezandla, kodwa uhlinzeke umzimba. Akathi ngekanga kubaboleke izingodo ndawo, amaHebheru isahluko seshumi nanye yakhona kwelesibili noma ivesi lesithathu kusho ukuthi umhlaba wakhiwa ngezwi likaNkulunkulu, izinto zenziwa ngezinto ezingabonekali. UNkulunkulu wathi njeba kube khona, futhi kwaba khona. Akadingekanga ukuba aye ngale, futhi athi, mnumzane nyanga, ubungangiboleka izingodo ezincane na? Numzane nkanyazi, ukunga ginika isaka mzimbe calcium na, nkulungula kakwenzi loko. Angati nge ganga kubati, Maria ngiboleke kanda, ngifuna kwenza mzimba guze kishale kwa, nkulungulu mtiali wakuluma. Futi, wayengu umama kona manjalo, wayenge siya umama, wayengu wazifazane nje, opete inzale yake, kunjalo.
Remember, she was not Jesus' mother.
Mbulani, wayenge siya umama kachesu, izu lashe jalo, gitolele ndewe yote mpaloni lape aga mbiza ngumama manje buyela nezwini umama kaNkulunkulu ngiyatabukela niyabo ngolunye usuku kwakune bantu abathile abasho kuye bathi umama wakhe ungaphandle uyakufuna wathi ubani umama wami na wabuka kubafundi bakhe wathi labo abenza intando kababa wami ngumama wami wayeke siya umama wakhe wayesitsha sakufukumelisa uNkulunkulu wayengasebenzisa enye into kodwa wayefuna ukuthatha khona impela kuphansi kune Kukonge futha kombise ayenga kwenza ngako wakuvusa wenza utho kokungelutho longu uNkulunkulu mfanekiso ofezi weya uyafika uJesu ongena esisihla uthandekayo usomuhlekazi weziNkulunkwane ezilishumi umduza wesigodi imali yaseSharoni wo inkanyazi yokuza waye yini na wazelani na lalisizani manje ukuvuselela ubunge phakathi kukaNkulunkulu nomuntu wo uyakubona futhi na Yonke imiboshoma yasebhayibheli nazo zonke ezinye izinto zabo emuva lapho azisebenzanga zonke izithelo zabo zezingadi nayo yonke enye into yajabhisa uNkulunkulu ngakho uNkulunkulu wehla futhi wakhulelwa esibelethweni sowesifazane ngayo uqobo lwakhe wazenzela yena uqobo umzimba futhi waba ngu-Emmanuel uNkulunkulu nathi engesile iJuda noma wezizwe kepha uNkulunkulu engesile iJuda wayengesiyo zize wayengu uNkulunkulu nabezizwe ze babe kakhulu kuyena nganoma yisibi isikhathi kuphela wazama kwehlukanisa iJuda kwenze isizwe wazama kwenza konke ukuba akubuyisele muva nendlela kuphela ayengakusungula ngayo kwakungukubuyela kumuntu ngamunye njengoba wayenjalo kuqeleni yilo ndlela kungayo namhlanje kumuntu ngamunye ayidlelo ayinhlangano ayeqenjini labantu kodwa kumuntu ngamunye qabelani ukuvuselela ubunge phakathi kaNkulunkulu nomuntu wayengumnikelo wesono wangempela imvu izimbuzi nokunye nokunye wakungeke neze kususa isono kodwa impilo ngoba ngenkathi mhlatshelo ubulawa nokuphila kwewundlu into emsula kunazo zonke yengeke ibuye lokho kuphila phezu kwekhona ngoba wayeyizidalwa esikumuntu esinomphefumulo futhi imvu ayinamphefumulo niyabo akukho okunomphefumulo ngaphandle komuntu uNkulunkulu wafaka usesimweni sesilwane lelo yiqiniso kodwa wafaka umphefumulo kuye lokho kwamenza wehluka ezilwaneni wayekwazi ukulungile kokungalungile ngenkathi umphefumulo wakhe ufika kuye kodwa yena khumbulani ngenkathi uNkulunkulu edala umuntu ngomfanisa wakhe uqobo kwase kuthi ke waba ngumphefumulo ophilayo niyabo waba yilokho azi okulungile kokungalungile manje qabelani kodwa manje kulokho uJesu wafika futhi wayenguNkulunkulu kungasiyo kuphela impilo yomunye umuntu engabuyela komunye umuntu kepha khona kuphela ukuphila kukaNkulunkulu kumenza umntwana kaNkulunkulu kumfaka emuva ekuhlanganeni okufanayo aye kukho ngaphambi kokuwa manje sithole ubunye bangempela abantu omunye umuntu wathi kimi futhi Branham awusuya kamunye na hayi inhlangano iwanezi kodwa ngimunye noKristu niyabo kodwa hayi inhlangano iwanezi asikhonke sikwelethi sesono manje ukuze uthole ubunye phakathi kukaNkulunkulu nomuntu uJesu ubengeka kwenze inqobo nje uma wayelapha emzimbeni wenyama ngakho wayedingeke abe ngumnikelo wesono phelele ukususa icala lekholo niyabo akususe ukuze umoya ongcwele ungangena umuntu futhi wenze umuntu noNkulunkulu babe munye futhi yabo bakufanele kube khona ukuthile ukuvuselela manje yini eyayingavuselela na uma umyalo kaNkulunkulu ucaliseka ngelozi yayingakugcwalisa na ayina kazi uNkulunkulu wayengakugcwalisa na wayengena kazi uNkulunkulu waba yinyama lekazi ukuze abengakwazi ukukhoka izikweletu ngokuyiko futhi yasusa isono ngoba leyo iyona ndlela imibhoshongo yasebabele ibahlukanisa emhlabeni jikelele yonke enye into izinhlangano nezinto zazihlulekile ngayo yonke indlela bazithola behlangene ndawonye izwe nayo yonke enye into kodwa lokhu kwakuzoba ukwahlukana okuphelele Utumo, manje ngizizwa ngigcwele umkholo. Awu, ngizwa ngathi ngingathatha umbhalo wami manje futhi ngiqale ukushumayela khona manje. Nje ngiyafudumala manje kuya lapho ngingaqala khona lapha. Futhi sekuyisikhathi sami ukuba ngime. Mhlawumbe ngizokuqeda kamuva ngesinye isikhathi. Ubunye bukaNkulunkulu nomuntu. Niyaqonda na? Wonke lowo oqedayo yithi amen. Yebo, leyo iyona ndlela kuphela umuntu angabuyela ngayo esimweni sakhe sasekuqaleni futhi. Leyo nhlawulo yesono kuba ikhokhwe inhlawulo yesono yini na ukufa inkokhelo yesono ngukufa nenkulunkulu wathi usuku eniya kudla ngalo usuku oyoba nalobu budlelwane ngalo yilolo suku oyofa ngalo futhi ngenkathi kwenza kwancamula budlelwane bakhe inhlanganyelo naye yonke into yomuntu futhi akakwazange kubuyela kuva futhi kwaze kwaba leyo nhlawulo yakhokhwa futhi akukho muntu owayefanele kuyikhokha ngoba wonke umuntu wawaganye isidalo singumuntu ngoba sonke isidalo singaphansi kwesidalo singumuntu futhi wayewile Utumo, mfowethu, mfowethu Mark, angikubonanga uhlezi lapho, uNkulunkulu akubusise, siyakukhona lokho mfowethu Mark. Woza ngaphansi kwenhlawulo yokufa. Mfowethu Mark lapha wayevamisa ukuba ngumaluzi lapha ethamulekela ngenkathi ngihambile. Ya, manje omunye olungile umbaptist omdala, missionary baptist ezansi lapho, owathola umoya ongcwele, nebo? Abelani manje beze ibunyeli noNkulunkulu manje uma sibona lokhu sibone inhlawulo efanele ikhokwe futhi akukho uhlobo luphakeme lwempilo yesilwane isidalo singumuntu nesidalo singumuntu sawa sona uqobo ngakho umuntu oyedwa engamsindisa kanjani omunye na kuthatha uNkulunkulu futhi uNkulunkulu moyeni bangeke afa ngakho uNkulunkulu wadingeka azehlise kancane yena kunezingelo amaHebheru sahluko sokuqala ivesi lokuqala wadingeka azehlisa yena uqobo kunezingelosi ukuze athethe ukufa ukuba akhokhe inhlawulo ukulethe ubuye phakathi komuntu noNkulunkulu futhi ukuze umoya ongcwele ubungabuye Isikweletu sasalo sakhokho uJesu wayefanele kwenza lokhu ukuthumela umoya ongcwele emuva phezulu ukuhlanganisa abantu futhi njengoba kwakunjalo ensimini yaseyiteni isikweletu sakhokho ngenkathi uJesu esefile lokho kuyaxazulula amen mfowethu uma kuphela bengingakuzikisa phakathi niyabo isikweletu sasikhokhiwe haleluya ewundlwini isikweletu sasikhokhiwe futhi wonke wesilisa nowesifazane engizwa kulokhu ukuza noma Bazongiza ngechayibu inhlawulo yakho isikhokhiwe ningalikholwa ngokungezikho izwi likaNkulunkulu futhi buye lana zwini
Amen Hallelujah
Ningakukholwa wayeyizwi uTumo ngizwa kuthi ngimemeze qotho ngiyezwa inhlawulo isikhokhiwe sekuphelile ukumangalisa izingelosi zampampaloza futhi zacula amahubo asezulwini ayazogala yebo mnumzane imvukela ehlekile yatholakala ukuhlawulela kwenzelwa yena ukuba buyiselwe kabusha futhi amanzi okwahlukanisa izwi likaNkulunkulu elimhlanzayo ebubini ba Ngikathi izwi lafa endaweni yami futhi ngavusa futhi waba ngovelela empilweni yami enhlizweni yami amen inhlawulo isikhokhiwe sekuphelile sihlekiwe hayi ngebandla lekatolika nakuba siyikatolika leqiniso ikatolika labapostoli yebo mnumzane hayi iRoma ilikatolika nezimfundiso zabo zingaphikiswa baphika lelizwi ngezimfundiso zabo zingaphikiswa yonke into imfundiso yenu engaphikiswa hayi izwi iMethodist iBaptist ngiyanidabukela bathandi bokubi kunokuthanda uNkulunkulu abathandi benjabulo abafune izwi izinjabulo bahlaba izingulube benzela upeni udevil uthumela amathuluzi ake phandle lapho ehlohla le yonto kuwe njengoba usathane enze insimini yaseyidini awubonke befundisi bethu banemfundo bane PhD LLD lokho akusho lutho phika lelozi kuselicebo lokuphamba lika devil ngikufakazisile kini ngezi kulokhu kusa akube kuwe kusukela manje kuqhubeke wafundi ngisho behamba noJesu babengenabunye babengenakho ukuhlangana qhabo baphikisana Bani zoba ngumbishopi emva kwelona ubani omkhulu kunathi sonke phakathi kwethu na Nabengakholwa ngisho uJesu, nabengamqondi, ukhuluma ngokudida, sitshele ngokucacile, ukuqondile, kwakungekho obunye phakathi kukaJesu nabafundi, noma abafundi kuJesu, nabafundi phakathi komunye nomunye. Akunandaba, lokho kuyakukhombisa mfowethu, lanisisani manje, ngifuna lokhu kunamathela ngempela, kujula phansi enhliziyweni yenu, niyabo, uNkulunkulu unecebo, ngaphandle kwalelo cebo, ngikatshali, kungakanani ukuhlakanipha kungemuva kwakho, zingakanani izakhiwo ezinhle zezigidi zamadola, zingakanani izikole zesayensi zenkolo, mangakanani indoda engcwele, nokungcwele lokhu, nokungcwele, ngcwele, ngcwele, kwenza imehluko sanhlobo, uma yiza lilo. NkuNkulunkulu lebhayibheli lenqatshwa kungokukadeveli. Manje ngikufakazisile lokho kini ngeze lilotshiweyo likaNkulunkulu kusukela kwelisha kuye ethestamenteni elidala. Futhi ngizomehlisela phansi wesifazane kuye osukwini uma nizohlala nje nami imizuzu embalwa. Abafundi ababehambisana noJesu balala naye, badla naye, babuka izimangaliso zakhe, futhi bazibandakanya naye, besondele njenganoma yimuphi umfo obengaba njalo, futhi nokho babengenakho, babengefithi ukushumayela ivangeli. UJesu wathi, ningabe nisashumayela, ningakuzami ngisho, lindani phezulu lapha emzini waseJerusalema, ngizothumela izithembiso enisiphiwe phezu kwenu ukuthi ngizonenza munyeke. Manje baba ngiyakhuleka ukuthi bayoba munye njengoba wena nami simunye, futhi mina njengoba ubaba wami engithumile ukuba ngishumayele evangeli kanjalo ngiyenithuma. Futhi yena impela ubaba owathumela indodana wangena endodaneni ukuhlangana kunye. Wathi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningangikholwa, kepha uma imisebenzi yami engiyenzayo ikhuluma kakhulu niyisithulu ngokuphelele, anizwa futhi niphuphuthekile uma ningakuboni. Omfowethu wathi, nina bazenzisi, nikwazi ukuhlukanisa ubuso bezibhakabhaka, kepha izibonakaliso zesikhathi nikwazi ukuzahlukanisa. Ukube beningazi mina, beniyolwazi usuku lwami. Awu, Izaya akakhulumanga kini, ninezindlebe futhi niyisithulu kakhulu, nizwa amehlo futhi niphuphutheke kakhulu, niboni. Awu, ngabe uPostoli Paulu washo ukuthi ngezinsuku zokucina bayoba nesimo sokumesaba uNkulunkulu, futhi baphika amandla akho, futhi umbhalo emva kombhalo, yini okuyokwenzeka kulezi zinhlangano ngezinsuku zokucina? Khona-ke bayamangala, kungani ngimemeza ngimelana nenqubo eyenziwe ngumuntu kadevele. Niyabo, labo bantwana baligugu bayengwa phandle lapho njengemvu iya kohlatshwa. Keep and goes. Yeah, babafundi babekade bengenakuhlangana, abakwazanga ukuqonda uJesu. Bathi, ah, ubani ongaqonda lezi zinto na? Yabo, uNkulunkulu wayengakabi phakathi kubo noko. Babehambisana nje enhlanganyelweni, babehambisana naye nje. Lowo indoda amaningi alungile namhlanje. Abaphuzanga, baqambamanga, bebe lutho, kodwa babengenabo lobo bunye bukaNkulunkulu. Babengakabi munye uNkulunkulu nokho, niyabo, babengeke. Oh, benza izimangaliso, bagiba odevele. Lokho aku, ngifunda indatshana ephepheni ngolunye usuku ngalokho, ngokuxosha odevele. Abantu bathi, oh, mfowethu, ngiyakutshela, lokho yikho, lokho kusikho. Indoda eyakhipha odevele futhi iphika izwi likaNkulunkulu ingumqabi manga. Yebo, mnumzane, uthi ukhipha odevele, bazisho ukuthi benza lokho. Angeke kwenza uma engekho nezi likaNkulunkulu. UJesu washo njalo. Manje kwaseke kufike ePentecost, uNkulunkulu abenza baba munye futhi. Oh, hey, manje ke baba nobunye noNkulunkulu, uNkulunkulu ephakathi kubo. Manje izenzo, uma ukubhala phansi izenzo zesine, 32, iphepheli lasho ukuthi babenhliziyonye, mphefumulo munye, namqondo munye. Oh, mfowethu, ngani na? Babekade bebuyiselwe kabusha kokwasekuqaleni futhi. Into kuphela kungukuthi babekade benayo yasala ukuba ilahle okwakungumuzi omdala, noma bahlala phakathi lapha. Umzimba omdala obizwa ngomuzi noma ethembeni, okungukuthi bahlala phakathi lapha. Lowo kwakufanele ubone, ngoba ufanele ufe futhi ubhubhe, kodwa emoyeni nasekuphileni nangenhloso nasembonweni naye yonke into babemunye noNkulunkulu.
Oh, Adam, my.
Oh, Adam, mngani wami othangele. Ungamvumeli uSathane kutshela manga futhi ungakuvumeli lokho kwenzeke. Ungamvumeli uSathane kutshela ukuthi izwi alisho lonke likushoyo. Kunjalo, izwi lisho ukuthi yeah, lapho kungasikho bengikhuluma ngompapathizo egameni likaJesu Kristu. Kunjalo, isambulo salokho siyafika. Lelo liqiniso. Kodwa senzani sikejane sabantu na? Sakubuthela konke phandle lapha futhi babeka ihlelo kukho. Benza omunye umbhoshongo wasepapele into efanayo. Bayiphonsela ngqo kuyo.
Certain Luther done the same thing.
Wesley went in the Fanayo. John Smith went in the Fanayo. Alexander Campbell went in the Fanayo. Pentecost and the Indefanayo. Gunungulu, who seven Zan and abandoned a moon. Oh, Tina is like. Ucebo kuphela likaNkulunkulu liletha amakholwa kuye umqobo ebungeni beqiniso wamukela umoya ongcwele. Manje ke lapha kukanjani? Wena uthi awu vothi Branham ngikhulume ngezilimi ngamemeza ngenze lokhu. Uma usenalolo hlobo lomoya futhi uphika izwi likaNkulunkulu, awukakabi nalo izwi likaNkulunkulu kuwe, awukakabi nawo umoya. Umoya odlala futhi uze iqiniso lishinyayelo futhi ulibuke phezulu ebhebhelini futhi ubone ukuthi liyiqiniso. Leza ukuthi ke wala ukukwenza lowo akusiwe umoya kaNkulunkulu. Ngikatshala ukuthi ukhulume kangakanani ngezilimi, ukuthi umemeze kangaki mangaki amabandla ongowawo, noma upapathizwe kangaki, noma ngabe yini enye into. Izwi liyiqiniso, lokho okuqinisekisa iqiniso. Uma unawo wonke lawa amanye amaqiniso, beze ukuthi ke inezwi. Amen. Khona ke uyazi ukuthi uza ekhaya. Angaphenduka kanjani yena impela uNkulunkulu waloba ibhayibheli ajike futhi afake izibambiso enye into ethile ezwini lakhe na? Nina bantu abangamakatolika abasho ukuthi uPetru wangcwatshwa ebandleni lenu futhi umoya wakhe uninika amalungelo okuthethelela izono nezinto, ubeka kwenza kanjani uPetru? IJuda eke ame ukuba nezithixo ebandleni na? Bengakwenza kanjani uPetro eke anqabe ukusho ukuthi ubhapathizo kamoya ongcwele ufike futhi wakhuluma ngezilimi nazo zonke lezo zinto ezinamandla azezile futhi aphenduke futhi athi thatha ucecana oluncane noNkulunkulu ukulelo ucecana na? Oh, kungukungazi ukungazi ngokukamoya. Awu manje nina amaprotestane into efanayo niyenyuka futhi lixawulane nabashumayeli bese nithi ngimukela uJesu njengomsindisi oqondene nami futhi nibuyele muva futhi niphile noma yiluphi uhlobo lokuphila kukho futhi niqhubeke niphila nezwe omunye umbhoshongo wasebhabhele. Sathelethi bethweni manje bhekani uNkulunkulu wathumela umoya ongcwele. Lo moya ongcwele unguNkulunkulu uqobo lwakhe, nguyo oyokwenza ubuye phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Ake sithole manje, asithole manje. Ngifune kunaka kwenu kuphelele kwemizuzu yemihlanu noma kanjalo. Bekani, umuntu ngaphansi kwecebo likadeveli uzamile ukuhlela ibandla lifake ebunyeni. Bazamile ukuba manje bafundisele ibandla ebunyeni. Niyakwazi lokho ngemfundo ngehlelo. Bayazama khona manje umkhandlo wamabandla omhlaba beqhubeka bezama kuletha bonke iKatolika namaProtestani ndawonye futhi babenze babe munye. Kuyini na? Icebo likadeveli. Wena uthi ungomncinyane kakhulu kakhulu ukusho lokho. Ngimncinyane kakhulu kakhulu, kodwa izwi likaNkulunkulu wami likhulu kakhulu kakhulu. Ngizolitshela lokho kodlula amazwi nomhlaba, kepha alisoze. Akusiye lowo okushoyo, nguye yena yena owakusho kuqala. Ngisho nje lokho akusho, ngivuma izwi lakhe. Ungaphansi kukadeveli ufakazeliwe ezwini lapha khona kulokhu kusa hambi kwenu ukuthi kungokukadeveli. Noma ngabe yiziphi zalezo zinhlangano zinjalo, umuntu ungaphansi kwecebo likadeveli ezama ukuhlela abantu babe munye. Nonke wozani nijoyine i-Assemblies of God, joinani Wednesday, joinani i-Church of God, joinani Methodist. Zonke zimunye. Nina zigejane zabazenzisi. Ninesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi niphika amandla akho. Lezwi likaNkulunkulu lashukuma khona phambi kwenu futhi niyesaba ukulihlasela. Kungani kunkulu angazikhombisi yelonkomo ke uma nina nkulunkulu na? Kungani ningayezi imisebenzi kankulunkulu na? Ningaba kanjani naleso simo futhi nizulazula futhi nimbika? Ngisho ukubiza imisebenzi yangempela kankulunkulu ngoBelzebhule na? Kuyakhombisa nina sigejale sifundile samalunga ebandla.
Jesus said you're your father the devil.
Ujesu wathi ningaba kayilo devil lunjalo ngiqinisekile ukuthi ngiyaqonda ukuthi ngisho ukuthini impela kungani othize angalihlasali na niyazi ukuthi uNkulunkulu useva kwalo uNkulunkulu uhamba nezwi lakhe
man does that builds another
umuntu wenza lokho waka umunye umphashanga wasepapele wenza lina bazama ukukhombisa bukani kulo mkhandlo wamabandla omhlaba manje i-Anglikani i-Roma likatolika i-Methodist i-Presbyterian ama-Pentecostal nawo wonke ehlangene ndawonye isayense yobukristu nazo zonke lezi zinkolozo eziphika ngisho kuzala kwentombi eziphika ubuNkulunkulu bukaJesu bamenza abantu abathathu zama ukukhonza onkulunkulu abathathu bephika kuzala kwentombi. Abanye babo baphika igazi, abanye babo baphika izimangaliso zakhe. Bonke bayakwenza ngokusandele futhi bese ke bezama ukubumbana njengalokho ndawonye. Ningakwenza kanjani na? Umphoshongo owenziwe umuntu uyowa njengoba kwenza iBhayibheli. Kodwa uNkulunkulu wathi hayi ngamandla hayi ngokwazi kepha ngomoya wami kusho iNkosi yingaleyo ndlela engizohlanganisa ngayo ibandla lami hayi ngenhlangano hayi ngemfundo hayi ngosiyazi bezenkolo kepha ngomoya wami kusho iNkosi ngiyohlanganisa izimvu zami ohe Kuthi uma enza kwenzakalani na nezibonakaliso zakhe ziyofakaza kufanayo ingaleyo ndlela uIsrayeli ubengasho ngaphambi kokuba bazixubanise nabakwaMowabi kwakunensika yomlilo phezu kwabo yebo mnumzane uyakwenzani na uyofakaza uhlobo olufanayo lokwenzekile kodwa yebo kokuba behlukanisiwe kanjalo noNkulunkulu bahlukanisa ubunye phakathi kwabo noNkulunkulu futhi bazihlanganisa nabakwaMowabi nabo ukunqoba konke kwahluleka bahlale hlana eminye iminyaka engamashumi amane kwaze kwaba uNkulunkulu wavusa elinye iqembu ukuba liwele futhi lifezekise icebo lakhe yilokho impela abakwenzayo manje bukayo kodwa uma uNkulunkulu ehlanganisa ibandla ngomoya wakhe bayoba nezibonakaliso zakhe zikaNkulunkulu ophilayo phakathi kwabo soboluni lwezibonakaliso na ngathi uNkulunkulu ehlukanise uIsrayeli eGibhithe uNkulunkulu wanika uMose noIsrayeli isibonakaliso sensika yomlilo kunjalo na umprofeti
When he separated
Abraham from Lot, kwakunengelosi yafika kuye eyayikwazi ukwahlukanisa imicabango nezizindlu zenhliziyo. Isibonakaliso. Hallelujah. Manje lamahlelo elibanjwe kuleli bandla azama ukwenza ubunye njengaba seGibhithe njengasezansi eEdeni nokunye nokunye ngaphansi kwalokhu kuthonye kukhulu abakukho. Kodwa bukani ngifuna ukunibuza kuthile ngenkathi uNkulunkulu ehlukanise u-Israyeli ubanika isibonakaliso singaphezu kwemvelo insika yomlilo ubanika umprofeti yini ayenze ku-Abrahama na yini ayenzayo ngaso zonke izikhathi na ngikhombiseni umprofeti oqokwe nguNkulunkulu phakathi kwabo ubeka ibandla lakhe ndawonye ngabapostoli nabaprofeti nabafundisi nabavangeli haleluya nakho lapho nikhona ibandla futhi njengoba akhipha u-Israyeli ngilitshelile bengizobuyela kukho yebo mnumzane akukho abaprofeti abaqoke nguNkulunkulu phakathi kwabo qabo mnumzane njengoba kwakunjalo ngo-Israyeli nabo kuyini na umphoshongo kadevel futhi manje kufika kuseduze kakhulu kufika kwesibili kuka Jesu ubuthela abakhethiweyo bakhe ndawonye ngiyakukholwa lokho oh bayovela empumalanga nasentshonalanga lapho kukhona isitumbu izinkozi ziyobuthana Oh, hey, kwini na kunobunye bakhe ubunye bakhe beqiniso ezikhombisa yena uqobo phakathi kwabo bevela kuwo wonke amahlelo ehlanganisa abakhethiweyo bakhe bevela kuzo zonke izinhlobo zamabandla bevela kuzo zonke izindawo ekhiphela ngaphandle abantwana bakhe bewela ngqo emqeni nezwi lakhe ini manje ukufika kwenkosi uJesu kuseduze kakhulu kakhulu ukufika kokwahlulelwa kubizela abakhethiweyo bakhe ndawonye ebunyeni naye uqobo ngohlobo olufanayo lwenkonzo ayenalo. Liyazi ukuthi ngabumba kanjani eminyakeni yebandla lapho kungekudala ngomposhoko omkhulu owakhiwayo ubizwa ngesivivane kepha itshe liyinhloko alikaze libekwe kuso. Khumbulani ukuthi amaluthela afika kanjani kwase kuba abakaWesley abayingcosane futhi kwehlela-ke ePentecoste futhi manje akwenzayo ebiza kulokho. Kwenzani na? Wabizela ngaphandle abakhethiweyo ukwenza amaluthela, wabizela ngaphandle abakhethiweyo bephume kumaluthela ukwenza amaweseli, wabizela ngaphandle abakhethiweyo bephuma kulokho ukwenza amaphentekostali. Manje ubizela amaphentekostali akhethiweyo ngaphandle ukwenza itshe liyinhloko lingene kuso, lona impela uhlobo olufanayo lwenkonzo oluqathakela ngqo kuso, ebiza abantwana bakhe bevela kuwo wonke amahlelo nakho konke kuhamba kwempilo. Kwezeni na ubeke kubo abafundisi beqiniso, abaprofeti beqiniso, ohlala nezwi lakhe iBhayibheli, izimvu zami zizwe iphimbo lami, basho Jesu. Uma lelo kwakuyizwi lakhe-ke, yizwi lakhe manje, noma yini ebambene kulelozi, akusikho ukudla kwezimvu azisoze zalilandela. Oh mfowethu, bevela eMpumalanga, bevela eNtshonalanga, bevela kuwo wonke amahlelo, bevela kuzo zonke izinhlangano, bafike bevela eMpumalanga naseNtshonalanga, bebuthana ndawonye siyokudla lenkosi ukuba sidle njengezimenya zayo. Babusisiwe kanjani laba bahambi bo bebona ubuso bakhe obungcwelisiwe buvutha kothando lobuNkulunkulu. Babusisiwe abahlanganyeli bomusa wakhe njenga matshi aligugu emqheleni wakhe ukuba akhanye. UJesu uza masinyane, izinhlupho zethu zizophela-ke. Haleluya! Kuthiwani ukuba inkosi yethu kulo mzuzu ibiyofikela labo abakhululekile esonweni na? Khona-ke bekuyoletha intokozo noma umunyu nokuphelelwa ithemba na? Kepha uma inkosi yethu esenkazimulweni ifika, siyoyihlangabeza phezulu emoyeni. Haleluya! Yebo mnumzane, kuyini na? Labafundisi abathunywe uNkulunkulu abayohlala ngqo nezwi ebandleni langempela benganyakazisi okuncenyenyana kungenandaba ukuthi inhlangano ithini. Abaxhumene nayo abaprofethi, hayi inkolo yokuzenzisa ukubizwa kanjalo, kepha umprofethi oqobo onoyisho kanje ngozi futhi khona ncamashiya ecashazini ngaso sonke isikhathi. Ilokho akuthumele ebandleni lakhe, ilokho akusho ukuthi uyokwenza. Ukholo yizwi, hayi isivumo kholo, hayi isifundiso singaphikiswa, kepha yizwi. Futhi ngokwenza lokhu uzikhombisa yena uqobo kubo ngokuqinisekisa izwi lakhe. Enza ukuphila okufanayo akuphilayo kanye, ephila ngale futhi efezekisa izwi lakhe. Oh hey, lalelisisani kwabaseKorinte bokuqala besine amashumi amabili kuthi umbuso kaNkulunkulu yizwi lakhe lenziwe amandla. Uma kubhala lokho phansi kwabaseKorinte bokuqala isine amashumi amabili, umbuso kaNkulunkulu yizwi likaNkulunkulu lenziwe amandla. Yini umbuso kaNkulunkulu? Na ungaphakathi kuwe, umbuso ukuwe. Futhi uma izwi lingena phakathi lapho, yini lelizwi eliyiqalayo? Na liziguqula libe amandla, lileta lisho ncamashiya elakushoyo. Ngeke wathi lisho lokhu futhi lisho lokhu futhi likwenze kusebenze. Uzofanele usho into efanayo elishoyo. Lokho kwenza ukuvuma kungesikho ukuthi awu lipho lishiwe kancane lapha, ngizoba nokuhlakanipha kuningi, ngizoba sekumeni kungcono ngapha. Hlala nezwi nakho niyabo futhi kulenza amandla. UJesu Kristu kuyezolo namuhle naphakade. UJesu washo kuJohane ongcwele weshumi nane ishumi nambili, uma nihlala kimi namazi ami ekini tabo ukholo. Lokho kwakungesikho lokho akusho lapho, wathi okholwe yini? Imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza. Uma nihlala kimi namazi ami ekini nocele niwufisayo futhi niyakwenzelwa khona. Uma nihlala kimi egimi na mazwi ami egini. Kwini na, kuzofanele uthelane nezwi, zikubhize, ngikholisekile ukuthi abaningi bethu bakani wemukele umoya ongcwele, kodwa semukela nje umoya ongcwele wenele kithina ukusifikisa endaweni lapho singafuni khona ukuqamba amanga, singafuni ukweba, singafuni ukwenza noma yini, kodwa uNkulunkulu ufuna ukugcwalisa wonke umthambo webandla lakhe. Ufuna ukugcwalisa ukucabanga kwakho, futhi ufuna ukugcwalisa umqondo wakho, ufuna ukugcwalisa yonke ingxenye yakho, nje akwenze uphelele ngakho konke ufile kuwe uqobo, noma ekucabangeni kwakho, nje ukunikelwe kakhulu kuNkulunkulu, kuze kuba yizwi lakhe nje liphila khona ngqo ngawe. Asazi lutho oluke ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu, nje hlala ngqo nezwi lakhe, lingukuphila, amazwi ami angukuphila, kwasho uJesu. Ubeke kanye nabo abafundisi bekholwa iBhayibheli, abaprofeti abasho iqiniso, abashoyo bakhombisa isiprofeti esifanayo, ababehlala njalo bezenza ezansi ngeminyaka. Wenzeni na? Uzikhombisa yena uqobo ephila phakathi kwabo, eqinisekise izwi lakhe. Izwi lakhe umbuso kaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu lenziwe amandla. Likathi lamahlelo ethembele ekuzindleni komuntu phezu kokuzindla komuntu. Lalelisisani manje, bona azifanele sithembele phezu kokuzindla komuntu. Izaga isahluko sesithathu ivesi lesihlanu kwathi, ningenciki kokwenu kuqonda, niyabo ningakwenzi kungenandaba ukuthi izwi likaNkulunkulu libukeka kanjani. Wena uthi awu bubukeka sengathi likahle kakhulu ngalendlela, lokho akusikho lokho eliyiko. Izwi likaNkulunkulu lithatha ngendlela alisho ngayo. Eva wathi, uSathane wathi, kweva ngiyazi uNkulunkulu ukushila lokho, kodwa empeleni alisho lokho, futhi wakukholwa, lokho kwanqamula ubunye, lokho kwanqamula inhlanganyelo, lokho kwanqamula ukuhlangana, lokho kwanqamula izwe, lokho kwanqamula ukuphila, lokho kwanqamula yonke into. Lo muntu okholwa ngokungesikho izwe lilonke likaNkulunkulu wephula yonke inhlanganyelo nakho konke kunjalo. Siyalikholwa noma asilikholwa, masidlale nalo, uNkulunkulu washo njalo, futhi masidlale nalo. Izinto eziningi ngizomele ngizeqe lapha, ngoba sesivele sesisedlule isikhathi, njengasezikhathini ezedlule, ezikhathini ezedlule lapho umuntu enze lokho, kwalethe isahlulelo sikaNkulunkulu ezweni, umboshongo wasebhayibheli, ukuhlangana kwabantwana bakaKhayini benabantwana bakaSethi, kwalethe isahlulelo, kudlala kulethe isahlulelo kaNkulunkulu ezweni, niyabona? Oh, buke bangempela naye buyovuka ekwahlulelweni ngaphezu kwakhe, njengoba uNowa wenza kuleso sahlulelo nomndeni wakhe. UNowa oqotho nomndeni wakhe bahamba ngaphezulu kwesahlulelo. Benzani na? Bahamba futhi niveli uma uthola lokhu. Nakhu lowo ngumbuzo kuphela esiphikisana kuwo. Ukholwa ukuthi bandla liyodlula ekwahlulelweni? Angikuboni, angikukholwa. UNowa akazange adlule ezahlulelweni, wahamba ngaphezu kwezahlulelo. U-Abrahama akazange abe nomlilo, waye ngaphandle komlilo. U-Israyeli wayengekho ezahlulelweni zika-Israyeli, wehlukaniswa ngaphandle komlilo, ngaphandle kwezahlulelo. Ibandla liyogibela ngaphezu kwesahlulelo emkhunjini kamoya ongcwele ophakanyiswe uvele emhlabeni. Lento yalomkhandlo mabandla ulutho olunye emhlabeni ngaphandle kokugovuza kwentombi eyiziwula ukuba ishiwe labo emhlabeni ukwenzela ukukhethwa komphiki uKristu. Kodwa ibandla langempela likaNkulunkulu liyontanda njengoba kweza uNowa omdala, futhi liqhubekele kazimulweni ngokuqiniseka nje njengoba ngimi lapha. Ingakho babuthela ndawonye, ilokho iphimbo elikumemezelayo namhlanje, ilokho uNkulunkulu akwenzayo. Ngokubuthela oyedwa eLos Angeles, noyedwa ePhiladelphia, noyedwa eGeorgia, nokunye nokunye, wabuthela ndawonye abantu bakhe othandayo ukukholwa izwi likaNkulunkulu ophilayo. Njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa, kuyaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu, lapho abayingcosana wahlengwa nje ingcosana ngempela. Kulungile, umkhumbi wethu kamoya ongcwele uyontanda khona ngaphezu kwezahlulelo zikaNkulunkulu, ngoba sesivele sehlulelwe njengoba sivuma uJesu futhi wathatha isahlulelo sethu. Lamahlelo nakuba anenkani kakhulu afana noEva wafuna ukuhlakanipha kwakhe kungakhathaleki ukuthi laliyizwi likaNkulunkulu uNimrod wafuna umbhoshongo wakhe kungakhathaleki ubhalo noma qabo babenenkani uEva wayazi kangcono usethi wayazi kangcono kunokuthanda labo besifazane bahle uIsrayeli wayazi kangcono kunokuphumela lapho kulokho kuphinga kanjalo nawe kodwa abanye banenkani umpalo noma kusiwe umpalo akabusisa uNkulunkulu umama wami wayeyipresbyterian ngizoba yila nami qhubeka yena lokuphela ongayenza khona-ke uNkulunkulu yibe nomusa empefuleni wakho okugcwele isono uzokweqa kanjani lapho wazi ukuthi yiqinise na futhi uma ubone izwi likaNkulunkulu futhi usalokhu ungacabangi ukuthi liqiniso khona-ke kunokuthile kungahambi kahle ngokuhlukanisa kwakho kokomoya kunjalo impela buka ngale sizweni futhi ubone lapho lezi zinto zenzeka khona sisesikhathini sokuphela bangani ngabe sisanda kwedlula emabandleni ayisikhombisa futhi sazi ukuthi kuzokwenzakalani enyakeni webandla laselotekiye na asidlulanga nje kulokho na niyabona ukuthi ngiqone kuthini na sisesikhathini sokuphela uNkulunkulu buthi abakhethiweyo bevela imimoyeni yomine yomhlaba wathi uyothumela izingelosi futhi zibabuthe kunjalo na ubabuthele ndawonye ebahlukanise khuleni amen ukhule niuzoshiswa hhayi ukolo kunjalo kodwa banenkani kakhulu bazoba nakho noma qabo akwenzi nayimuphi umehluko ho kodwa bakhethiwe bakankulunkulu bayayalwa ukuba baphume phakathi kwabo hlukanani kusho uNkulunkulu futhi ngizonamukela ningazithinti izinto zabo zezwe futhi ngizoba ubaba kini noma uNkulunkulu futhi niyebanga amadedele namadedakazani ningazibopheli jokwe linye nabangakholwayo kepha phumani kubo uNkulunkulu ufuna ukwahlukanisa ezweni ufuna ukuhlanganiswa nawe yena uqobo futhi kungekho maqhinga enziwe ngumuntu yenhlangano ihlelo noma okucatshangwayo okwenziwe ngumuntu okuyoke kume uyothatha uNkulunkulu umoya ongcwele phakathi kuwe ukukuhlanganisa kuNkulunkulu futhi wazi kanjani ukuthi nawo na umoya ongcwele waloba izwi uzofakazisa lonke izwi nezinto ezifanayo umoya ongcwele azenzayo etestamenteni dala uyokwenza testamenteni elisha uyokwenza manje ngokufanayo nje ngoba uJesu Kristu nguyezulu namuntu alaphakade futhi aniboshelwe ejogweni linye nezinhlangano zezwe aniboshelwe nabo ningazibophele ejogweni phakathi kwabo kodwa phumani phakathi kwabo niboshelwe ejogweni kuKristu amen ngiboshelwe ejogweni enkosini uJesu Kristu bhayibheli lithi ngezinsuku zokugcina kuyoba namabandla omunye umbhoshongo wasebhayibheli okufanayo bayoba nesimo sokube saba uNkulunkulu kepha bephika izwi namandla amandla ezwi lakhe futhi yini izwi na yini umbuso kaNkulunkulu na sizofanele sibe ngabombuso ngaphambi kokuba sike sibe yizigodi zenkosi bangaka bakwaziyo lokho thani amen awu ngena kanjani embusweni na umbuso kaNkulunkulu yizwi likaNkulunkulu lenziwe emuva ngamandla amen amandla enziwe asusa isono anika izibonakaliso hloboni yezibonakaliso na uma kuyizwe lifanayo elakhipha uMose liyoletha izibonakaliso esifanayo inefanayo yahlukanisa uLoti osivivi manje siyazi ukuthi uLoti wayesivivi noJesu washo ukuthi leso kuyoba isibonakaliso sesikhathi sokuphela uLoti osivivi ehlezi kaphesheya wayekhona impela yena nomkakhe futhi babengabazo zonke izinhlobo zamaqembu futhi wayeyimedolobha futhi ho kwakukhona izinto eziningi kakhulu ezaziqhubeka wayekholwa ngempela wayengajabulisa abavangeli nabo bonke bedlula wayelungile ngaleyo ndlela kodwa wo mfowethu wayengakhethiwe kanjalo ngani ukuthi kwenzakalani ngani na uNkulunkulu ofanayo owahlukanisa futhi uza ku-Abraham wasemkhombisa ukuqinisekiswa kokwahlukanisa kwakhe ehe oh uNkulunkulu ngifisa kanjani ukuthi bengingafisa ukuba benginga nje bengingenza ukuthile ukuba nginenze nilibone Ngulunkulu wakhombisa uAbraham, hey lowo owayekade ezahlukanisela yena uqobo, wamkhombisa isiqinisekiso sakho ukuthi wayenaye futhi khona ngqo phakathi kwakhe. NoJesu washo ukuthi into efanayo izakwenzeka ngezinsuku zokugcina. Akusona isizwe esasingu Abraham wayekwaba yingcosana, kodwa uNkulunkulu wayenaye, wayekade emahlukanisile khona-ke. Sifanele sizehlukanise ngaloli izinsuku zokugcina. Futhi uma uNkulunkulu anikeza isibonakaliso kuMose kwi-Israyeli, umprofethi ocotshiweyo, insika yomlilo, wanika isibonakaliso ku-Abrahama, wanika isibonakaliso ku-Israyeli, wanika isibonakaliso kubafundi, isibonakaliso esifanayo ngaso sonke isikhathi, isibonakaliso esifanayo, insika yomlilo. UPawulu ngenkathi esendleleni yakhe ehlela eDamaseko, lapho wakhanya insika yomlilo phambi kwakhe, eyakhipha ngisho amehlo akhe, yamshaya waguqa ngamadola. Akekho omunye wayibonayo, bonke bemile bezungezile, abayibonanga. Nephimbo lathi, Sawuli ungihluphelani na? Wathi, Nkosi ungubani na? Wathi, nginguJesu. Sibonakaliso futhi wayeyini na? Umpostoli wabezizwe. Amen. Silapha esikhathini sokuphela, sivele eMpumalanga nasentshonalanga, enyakatho naseningizimu. Senzani na? Silungela lolo hlwitho, silungela sizibambile zinganyakazi kwemizuzu emibalwa kuze kuba yonke imithambo igcwaliswe ngomoya ongcwele. Khona-ke uyonyuka, hohe, ebizela abantu bakhe ndawonye kuye uqobo ebunyeni, beqiniso naye uqobo, ngoba ngobakhe umoya ongcwele. Ngamoya munye sonke ngamunye sibhabhathizele emzimbeni munye, sisonke umzimba kaJesu Kristu. NoJesu Kristu iphinda nomoya wakhe enyameni yethu, ukhonzisa ibandla futhi enza izinto ezifanayo azenzayo, njengesibonakaliso, njengeflege elibhakuzayo ezweni ukuthi sisezinsukwini zokugcina silungela uhlwitho. Oh, ngiyamthanda, nimthandi na? Nginebhuku lapha manje, kodwa nje angeke ngisaye kulo, sibaluleithi kakhulu. Ngingahle ngilixoshe ngesinye isikhathi. Sisekupheleni ubunye, ngabe nimunye kakhulu noNkulunkulu na? Yilo ndlela uzofanele ube ngayo. Ya, sizofanele sibe munye naye kuze kube mawube kini lowo mkondo owawukuKristu. Manje ke uKristu umkondo wakhe uqobo ubini, uyoqonda lonke izwi alilobayo. Wenza kubapostoli ngokuyikho uhlukanisa ubhalo okungukuthi iqiniso, nebo umoya ongcwele. Uma liqiniso khona-ke uyofakazisa ngalo kulethe isibonakaliso esifanayo asinika uMose, isibonakaliso esifanayo asinika uAbrahama, isibonakaliso esifanayo asenza ngoKristu, isibonakaliso esifanayo asenza ngoPawulu. Sisesikhathini sokuphela, washo ukuthi lokho kuyoba njalo. Sisesikhathini sokuphela, ibandla lilonke lihlangane ndawonye ekuhlanganeni. Uyedwa lapha nomunye lapho, baka wathi kuyoba nababili ensimini, ngethatha yedwa. Oyedwa bukani, ababili ensimini, lezo isikhathi sasemini ukuvuna. Ngethatha yedwa, ngishiyo yedwa, kuyoba nababili empeteni, olunye uhlangothi lomhlaba. Ngethatha yedwa futhi ngishiyo yedwa, ekufikeni ngendodana yomuntu. Futhi sekuseduze kakhulu kakhulu, sekusondele kakhulu. Ungakwenzi, ungakwenzi. Adamu, Adamu, Eva, Adamu, akengi nimemele. Ningabe nisawalalela amanga kadevele, dlalani nezwi likaNkulunkulu. Lingisho kanjani iNkosi? Dlalani nezwi lakhe. Ukwahlukanisa kulo kungukunqamula inhlanganyelo noNkulunkulu, ubunye bukaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Manje uma uthi nomoya ongcwele futhi kungavumelani nezwi, khona-ke awuke ubunyene noNkulunkulu. Lobu ubunye bukaNkulunkulu, uma umoya onawo uvumelana nalelizwi futhi ubonakalisa lelizwi futhi wenza lamandla ezwi ukuba asebenze ngendlela efanayo owenza ngayo lapho. Masikusho ndawonye, ubunye noNkulunkulu ngokuba nomoya kaNkulunkulu phakathi kuwe, uvumelana nezwi lonke izwi eliphelele nokulenza libonakaliswe emandleni lakho. Labo khona, lobo ngubunye noNkulunkulu. Uba lawo mandla esebenza kimi, esebenza kuwe, simunye. Amen. 40 kid, uma amandla kamoya ongcwele apagaji gimi sebeza guwe aguko ukunga vumelani izwi lilapo liyasebenza amen lilenza loko eliyiko uNkulunkulu enziwe inyama phakathi kuwe ngezwi lakhe izwi lenziwe amandla phakathi kwakho lake izwi manje kumlalo devil uthatha ngoko kuningi kwalelozi eduze kakhulu amapresidenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye alo ipresidenti lamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ekhulwini namashumi ayishumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye lalelo khulu uyolenza nje kahle impela kodwa ke uyoxhuma lapha futhi yilelo elabangela kufa khona lapho lokhu kunqamule ketango khona maphakathi nendawo nakho wehla nonke izwi wathini uJesu na umuntu akayikuphila ngesikwa sodwa kepha ngawo wonke amazwi hayi ngambalwa amazwi kaNkulunkulu ayakuphila ngawo hayi ngamaphesente angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ezwi likaNkulunkulu kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uyakuphila ngalelo Sathana umanyusela lapho wayesethi kulotshiwe yabo njengoba asho kuEva kulotshiwe kulotshiwe uJesu wathi futhi kulotshiwe futhi wathi kulotshiwe uyolayeza izingelosi kuwe iBhayibheli lasho njalo mfana uyizifundizwa kulotshiwe uyolayeza izingelosi kuwe funa wena uqhuzula unyawo lwakho etsheni futhi zikuthwale wathi kulotshiwe futhi ungaboyi linga inkosi uNkulunkulu wakho bathi sinombhalo izenzo zeshumi nesishiyagalolunye siphaphathizwe nguJohane uPawuli wayenokunye wathi lokho akusasebenze yabo uJohane kuphela waphaphathiza akazange likholwe ngokungezikho izwi likaJohane wathi ngizokutshela ukuthi uJohane wathini uJohane wathi waphaphathiza kukho kuphenduka hayi kuthethelelwa kwezono umhlatshelo wawungakabulawa yabo wathi waphaphathiza Tiza kuku kuphanduka ethi kolwani ngozayo futhi kwathi bangakuzwa lokhu baba bathize kameni lenkosi yethu uJesu Kristu uPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo sigcwele kakhulu izwi nomoya ogcwele wehlela phezu kwabo baqala ukuprofetha bekhuluma ngezilimi bebabaza uNkulunkulu izikhathi ezinjepho hohe lalilikhulu kangakanani bandla na ishumi nambili yebo oh uNkulunkulu akasebenzi ngezibalo ezinkulu usebenza ngezinhliziyo yaziqotho asibe nalolo hlobo lwenhliziyo niyamthanda na asikhuleke
oh my beloved wanderer have you looked
oh mambo mawamo tendekayo wabugile madodakazi akwaMowabi noma wabonile madodakazi ngikhuluma ngamabandla kaKhayini na aqhele kade kangakanani ezwini uke mngani wami olikuku uke waqaphela ngezinsuku zokugcina ukuthi lezi zinto sezifezekile na uqaphela madodizane ngokuthi labonakaliswa kanjani izwi likaNkulunkulu na Kanjani ukuthi ivuselelo eyagadla kanye esithulisiwe akusekho kuningi ukusele na kuyini na ukuthulisa phambi kwesivunguvungu izahlulelo zilungele Benizimaka lezi zinto na ngiyoqhathanisile umbhalo ngombhalo izwi lebhayibheli ngezwi lebhayibheli ubufakazi obubonakalayo ngobufakazi obubonakalayo na niliqhathanisile izwi likaJesu asho ukuthi udevil ngezinsuku zokugcina uyosondela kakhulu njengento yangempela kuze kuthi uma kwakunokwenzeka uyodukisa wonke umuntu ngaphandle kwabakhethiweyo okhethiweyo Abangani nje lokhu kufundisa ngokumbhalo kuyosondela kakhulu oh sikhole ngumoya ongcwele akabusise uNkulunkulu njalo njalo sinomoya ongcwele sikhuluma ngezilimi bese kuthi ke bependuka futhi baphike izwi na yani yabo yedukisa abakhethiweyo uma kungenzeka Uma kunothile phakathi lapha ungalungisene noNkulunkulu. Uma kunothile lapha kulayo noma uhluphekile kunamaduku nezinto zilele lapha ngizozikhulekela. Ngikatshela ukuthi unasidingo sani sonke isithembiso encwadini singesakho. Singesakho. Manje nginilethele izwi ngaliletha kusukela kuGenesis kwathi nguwe zansi kulolu suku esiphila kulo. Nje ngishaya izindawo futhi ngilikhombisa amakhulu amaningi ezindawo ebengingazishaya ngaphandle kwalokho. Anginazo isikhathi ngokuqinisekile kulokho ningabona ukuthi lento yenhlangano ingaphandle ngumqondo ongamange kadevele zama ukuhlela umuntu ngokuhlangana okungokomqondo wabo lokucabanga lapho kungumoya ongcwele ukuthi sijoyinwe kuNkulunkulu njengomunye ngomunye nomoya ongcwele uvumelana nezwi likaNkulunkulu. Niyabona iBhayibheli lasho uJesu washo ukuthi bayolivuma ngisho niyabo khohlise abakhethiweyo impela uma kunokwenzeka. Niyabona ukuthi simi kuphi na? Manje, thabathani leli zwi likaNkulunkulu kuleso sandla sokukholwa. Unezidingo sani kunogubuza na? Unezidingo zobhaphathizwa amanzi egameni likaJesu Kristu na? Icini livuliwe. Unezidingo zobhaphathizo kamoya ongcwele na? Uzama ukucindezela indlela yakhe angene kuwe. Unezidingo zokuphilisa na ngane? Wena impela umoya ongcwele uqobo lwawo, izwi elenziwe amandla. Nikhona lapha manje, wona impela amandla okwahlukanisa. Ubuka ngaphezu kwalezi zethameli lapha manje, futhi ngibona lokho kukhanya kuzongeza njengokuvutha. Ngiyenga nitshela noma yini eyiphutha na? Ngake na nje njengoba umprofethi washo kuIsrayeli ngaphambi kokuba bazitholele inkosi eyenziwe ngumuntu wathi ngike nganitshela noma yini? Ngike ngathatha imali yenu, ngike ngehla futhi nganxiba imali futhi ngagibela ngizulazula futhi ngiphile ezikondlweni ezinkulu futhi ngakha izinto ezinkulu kakhulu futhi nganamuka imali yenu na? Ngike nganicela upeni na? Ungaze ngike nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwalokho uNkulunkulu akufezekisile na? Ngike ngakhuluma egameni lakhe ngaphandle kwalokho okwakuyikhona na? Ngike ngalitshela umbono phezu kwezethameli ngaphandle kwalokho okwakuyikho ncamashiya umuntu wavuka izihambi noma ngahle kuba uyini ngaphandle kwalokho athi lelo iqiniso?
Have I ever told you anything wrong? And let me tell you now.
Ngike ngalitshela noma yini eyiphutha na? Kodwa ke ake ngilitshele manje isheka jayinkosi yamukelani umoya ongcwele umoya ozothatha izwi likaNkulunkulu kulezo zandla zokukholwa niphumele phandle ngale wonke umbuso ungowenu ungowenu bantwana. Ungani uvele Georgia, uvele ekunqamuleni izwe, uvele Ohio, uvele eKansas, yonke indawo wenzela umhlangano omncane na? Ngicabanga ukuthi itape isicimile manje ngakho ngingakusho lokhu. Niyabo, ungani niza kanjena na? Yini yakwenza ukwenze na kuyini na? Ngibona abantu abavela eArkansas bevela makhulwini amamayela kuqhela ngizele busuku ngiza ngingena ngithi ngu ngivela eKansas City umfowethu omncane ngupolishi yememuva lapho uyeza holwa wathi uJipenem selokhu ngakuqala ukuzwa ngawe emuva ngale Canada iminyaka eminingi eyadlula izinto ozibonile futhi wazenza ngizihlole zonke khona emuva naphambili phezulu naphansi wasethi akukho la kunye kwakhe okwake kwaba yiphutha. Sasiboyi kanyolika eliyipholishi futhi nangweza ithatha amathebu ephuma futhi ewadlala ihlangana nabaphikisayo abefundisi abebefanele ukuba nami futhi besisiza kepha bephika amandla akho bephika iqiniso lezwi futhi bezisho ukuba nomoya ongcwele. Ngizibizanga ngomprofethi yini enenze lokho kodwa uma kunjalo khona ke livelaphi izwi likaNkulunkulu na? Sazi kanjani ukuthi kuqinisile noma maqabo ngaphandle uma kukhona ukuthile ukukusekela na? Lelo yizwi likaNkulunkulu lapha izwi elilotshiwe bese kuthi ke uma izwi elilotshiwe lisekelwa khona ke nguNkulunkulu kulelozwi enza lelozwi libe iqiniso. UPaul wathi ngilandeleni njengoba ngilandela uKristu. Manje uma unesidingo sikaNkulunkulu ngenxa yokugula ngenxa yensindiso yini? Ni noma uxoshe abanye benu besifazane ongakawutholi umusa ngokwenele ukuba niyeke izinwele zizele zikule abanye benu ndoda ongakawutholi umusa ngokwenele ukuyeka ukubhema osikiliti abanye benu bashumayeli awukakabi nawo umusa ngokwenele ukwamukela iqiniso lombhaphathizo wamanzi egameni likajesu kristu abanye benu bantu abagulayo ogulayo futhi ukhululela kufa awulithathi ngani lelizwi kulokhu kusa ngizonitshela manje liyinyama phakathi kwethu thatha lelozwi ngesandla sakho lapha kulenga izithombe odongeni sengelozi yenkosi efanayo eyahola abantwana bakwa-israyeli efanayo eyahlangana nopawulu efanayo eyayikukristu nomoya omngcwele ofanayo uphakathi kini phakathi kini unihlanganisa nibe munye yini eyenza izinhliziyo zethu zisondelane amakhulu amamayela na akukho okufana nakho ezweni beza ezweni kunomthombo ogcwaliswe ngegazi omuncu emithanjeni ka-Emanueli lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwethantala futhi zilahle lonke ichashazi lesono selokho lokho ngokukholwa ngibona lowo mthombo amanxeba akho avuzayo ehlinzeka uthando oluhlekayo libe yihubo lami futhi kuya kuba njalo ngize ngife baba wethu asezulwini okubekwe lapha isiketshane samaduku namaklavu angahle aphume ngeposi angazi ukuthi ubani wabeke lapha mhlawumbe ubhili mhlawumbe abantu lapha ezethamelini ngizwa kuthi nje angenze lokhu manje nkosi akukho lutho ezandleni zami akukho lutho kimi njengesidalo sengumuntu bengingeke ngencika phezu kokwami kuqonda angiqondi ukuthi kungani lokhu kukanje kodwa ngilandela lokho kushilo bathatha emzimbeni kaphawulu amaduku nezindwangu nemimoya emibi yaphuma kubantu awungesikho ngoba wayeyindoda enkulu kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wayenaye ezwini nasemandleni futhi akazange axoxisane nabapostoli kodwa kwafumaneka ukuthi ngenkathi behlangana ndawonye ukuthi ivangeli elifanayo uhlobo olufanayo lombhaphathizo okufanayo yonke into ababezenza wawuyiso esweni kufana manje ngiyacela inkosi ngalaba bantu abalikuku okukholwayo ukuthi izobaphilisa labo ezithemelini baphilise nkosi kwangathi ukukholwa kwabo nje kufinyelele phezulu futhi kubambelele kulelozi khona manje futhi bathi thumba ukula bubi usunga vele uhambe ngisika ngenkemba kaNkulunkulu ngiyakholwa ukukholwa kwami kunamandla ngicindezela inkemba ijule ndeda endleleni yami ngiyasukuma esihlalweni sami ukuba ngisinde ngibeke izandla phezu kukababa wami phezu kukadadewethu umntwana wami phezu kukamakhelwane wami ngiyakholwa izwi lakho liqiniso ngisebunyeni nawe ngisebenzi owayisho ukuthi wayenza siyoyenza nathi nkosi uNkulunkulu ngikhola lonke izwi futhi ngiza ngaphambili ukukubiza ukukuthabatha kulokhu kuza
Oh
uNkulunkulu bengingacabanga kanjani lapho ibandla lalisemnyakazweni ngenkathi uMose ethole kwesaba kancane ezansi lapho olwandle waqala ukukhala enkosini inkosi yathi ukhalelani kimi na kungani ukuba ukhale kimi na khuluma futhi uqhubeke angikuyalanga emsebenzini na khuluma yini na izwi likaNkulunkulu likuwe khuluma futhi uqhubeke ungangigaleli Kubeka.
Lord God, today I come
to you. Kulunkulu namhlanje ngiza ngegama lenkosi uJesu ngiza ngidethela lenkemba yokukholwa ngibiza ubunye bukaNkulunkulu nomuntu ngomoya ongcwele ngomusa omningi nomhlatshelo kaJesu Kristu indodana yakhe. Ngala wonke udebeli obophe noma ngabe ubani ngani noma yiphi indlela kulesi sakhiwo noma ngabe umfana noma intombazane wesilisa noma isifazane ngala konke kukula ngala konke kungabaza ngala konke kwesaba ngala yonke into engengcwele shiya lezi zithameli kameli kaJesu Kristu phuma kulezi zithameli ukuthi singamunye noNkulunkulu futhi singakhanda uNkulunkulu ngala kokugula nakwesaba kwakati manje asenze zaba munye nenkulunkulu lo devele engazikhlewuza kanjani yena uqobo ngakhaba kugcotshiwe na engaba kanjani lo devele liphandle lapho futhi azikhlewule yena uqobo njengogoliyathe na ngenkathi udavide ngene kamu wayesathi niqonde ukuthi nivumela lowo mfilisti ongasongiwe ahambe labo futhi edelele izimpi zikankulunkulu ophilayo na.
Oh God, make men and women
rise in the spirit. Oh, kulukule, yenza wesilisa nabesifazane bavuke labo abangaphendukile abadengela udevela limeza isintu ezantsi kwehlangonyaka ame labo futhi adelele ibandla likaNkulunkulu ophilayo na Satane phuma futhi uhambe egameni likaJesu Kristu. Manje nina ininamandla ukugcina nelo kuvumela inkemba manje ukuthi ninokuqonda kwenelo zwini likaNkulunkulu ukulibiza ukuba libe impahla yakho siqu ubani ongajabathe izini likaNkulunkulu manje saleni sakho ulibambe liphume ngesandla sokukholwa bese uthi ngithatha uhlangothi lwami nenkosi ngizoba ubunye noNkulunkulu wami kusukela manje kuqhubeke ngizovumela lenkemba kamoya kulelizwi futhi ngizosiya udevil kuzo Sake sithembise uNkulunkulu angithembisa zona. Uma ukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngiyakucela ke ngokuzijoba ngayo yonke inhliziyo yami egameni likaJesu Kristu, yima ngezinyawo zakho futhi ukwamukele.
Haleluya. Amen.
Ukuhlosile na, ngabe uqotho na, ngabe izwi lisesandleni sakho na, ngabe isandla sakho kukholwa kwakho na, phakamisela isandla sakho sokwenyama kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu, ngalokhu ngesandla sami siphakamisiwe, ngiyethembisa ngayo yonke impilo yami yonke, ngiyethembisa ngomphefumulo wami, ngiyethembisa ngokucabanga kwami, ngiyethembisa ngayo yonke into ezwini likaNkulunkulu, umoya ngcwele mawuthathe ukukholwa kwami manje futhi unginike into zikakonke kungabaze kusuke kimi futhi ngokukholwa ngemukele isithembiso engisicelayo kulo mzuzu.
If you believe it, say amen now. Say amen again. Amen, amen, amen.
Holy to Jesus, hallelujah.
Then if you mean that with all your heart, in the name of Jesus Christ, I promise you what you ask for.
Amen. Hallelujah.
You believe it with all your heart.
Hallelujah.
God bless you. Brother Neil.
Hallelujah.
Umali kukholwa thanini amen manje thanini amen futhi amen 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 manje ke umani kushe ngokuqonda lokho ngayo yonke inhliziyo yenu egameni lika Jesu Kristu ngiyanethembisa nikucelile amen kukholeni ngayo yonke inhliziyo yenu uNkulunkulu anibusise for Neville.